Ya bonga mfoye tuneve sanibona ekseni bangani kumnandi ukuba lapha kuloku kusafuthi ngicabanga ukuthi ngenze ngiselelise esikhatini sika mfoye tuneve ehlezi kunemuva lapho eneyakhe eqoqela ndawonye indikimba yakhe engase ngihamba ngingena uqale kusonga indikimba yakhe wayesethi awu kumkhumbuza eminyaka yedlula kwakuvamise ukuba nomfowethu wekarate ezansi lapha othiwa ngumfowethu Smith nodadewethu Cross babengabangani bami abahle kakhulu futhi kwakuthi uma ngingena endlini ebusuku umfo omdala wayevamise wayenamadevu amhlophe angazi noma yibaphi abanye benu bamkhumbula noma cha futhi wayebasemsamo niyazi futhi bonke abanye babesuke becula ngumgwaqo omkhulu oyezulwini futhi umfowethu Smith uvele ahlale kanjeni yazi futhi ngangena ngomnyango ngemuva kwakukhona intombazane encane ithe ukuba umtsundu ngephela yayivame ukuhlala ekhoneni yayiqala ukushaya izandla zayo ithi mphakamiseni lelo culo niyazi bafaka eyabo indlela yegama kulo niyazi bese kuthi ke ngale khoneni elilandelayo kube ngomunye umuntu esho angene futhi mphakamiseni awu yilokho abaculayo uma ngingena eminyango ngiyasithanda nje leso sgejani sabantu futhi ngakho umfowethu Smith omdala ahlale emumva lapho kancanyana niyazi futhi wayewuhlobo lomfo wohlobo oluzithulelayo wayedingena lunga uphumuze isigqoko sakho hayi ukuthi uziphumuze wena uphumuze isigqoko sakho niyabo ngena lunga uphumuze isigqoko sakho wayesukuma lapho futhi ngangikwazi ukuyisho indlela ayeqalisa ngayo ngangingene kukho niyabo wayethi awu uthi bantwana niyazi wathi bengi ngihlezi lapha ngimangele nje kusi uzonginikani ukuba ngisho na wathi wayelokhu enginikinela ikhanda lakhe angezi kukunika lutho ozolusho wathi ngibone ilunga uBrenham engena ngemumva lapho ngase ngithi manje inkosi ngiqala ukukhumbula nje awu ngangingene kukho ngo mfowethu George Wright unjani mfowethu buseswa mfowethu Wright impela oh kunjalo namfu mfowethu Elijah Berry uthe usemumva lapha ukuphi mfowethu Elijah angaze ngimbone kweside awu hey bakithi manje besifanele sibe nomhlangano wangempela lapha uElijah Berry uGeorge Wright nabanye balezo zingwazi ezindala ezazivamise ukuba lapha ngenkathi lapho ucishe impela wawufanele ubambe isivalo sefastela endaweni ngezandla zethu umoya uvunguza kuhle ukubona umama udadewethu Wright ukanye nawe udadewethu Wright ukhona usemumva lapho naye yebo mnumzane awu kuhle kanjani udadewethu Perry ngibabona bonke manje awulokho kuhle kakhulu kuhle ukuba khona kuhle kusakulezi zindawo kuhle ukuba ndawonye bengiplanile kalikhona impela ukubuya nginomthwalo enhlizweni ngisanda kubuya nje eAfrika njengoba nonke nangazi futhi ngenkathi ngifika lapha nganginemvume yokungena ezweni ivisa ebekelwe umngcele futhi abangangivumela abangangivumela ngishumayele ngoba uqoqela abaningi kakhulu ndawonye balindele ukuvukela umbuso lapho noma ngasiphi isikhathi futhi babengangivumeli ukuba ngishumayele ngenxa yalokho uqoqela abantu abaningi ndawonye indlela kuphela engangingakwe kwazi ngayo kwakungukuba nenhlangano ethize emelwe nguhulumeni kuhulumeni ukuba ingimeme khona ke lokho ngokuzenzekela bekungavumela uhulumeni athumele abombutho bezokuvikela niyabo bavele nje kuzoba khona nje ukuvukela umbuso futhi yilokho kuphela okukukho sekuseduze impela nje niyabo leyo ndoda yakwahulumeni yathi ngesikhathi esedlulela elapha cishe wayenabantu abayikwata lesigidi bebuthene yayisithi manje ke niyabo leyo kungaba yiyona nto impela ubukhomanisi obuyifunayo okokuvukela umbuso ngakho angikwazanga ukushumayela lawo bantu bemi lapho bevayizelisa izandla zabo futhi bekhala khumbula umama wami khumbula umfowethu wafa wami lapho nangasemva kwesivimbelo niyazi izivimbelo zocingo futhi nje ukwenze uphatheke kabi ngempela uthi ngibuyele ekhaya ngase ngicabanga awu indodana yami uJoseph emumva lapho wayethe ucegisa kancanyana ekufundeni kwakhe futhi wayethe ukuwaphasa kahle kodwa wadingeka akuthathe futhi wayengafundi kahle ngokwenene ngakho ngacabanga awu sizodingeka sihlale ekhaya isikhashana esincane ngase ngithi uma sihlala ekhaya kuzokona iholiday labantwana niyabo savele salihlehlisa sase simisa kwenye ingxenye ngoAugust futhi sadedela ibese sibuye lapha okwamabili amaviki amathathu ngathi ngithi ngikhola ukuthi sisesemuva lapho ngizovela nje ngithathe futhi ngibambe umhlangano. Sizothola lelo holo lesikole enhle lapha futhi sizoba nomhlangano kusukela zingamashumi amabili nesishiyagalombili uqhubeke njalo kuze kube lulunye umhlangano ehholo lesikole. Bengifuna ukushumayela ngendaba ethi ukuthululwa kwalezo zitsha zokugcina eziyisikhombisa. Ngakho sabizwa ngaphambili futhi saba nokudumala okuncane. Bangeke basasivumela sibe nalezi zikole, abantu abaningi kakhulu baminyana phakathi, ngeke saba nawo ndawo. Futhi ngakho ke nganquma ngenkathi ngiselapha ngaleyo nkathi esikhundleni asikwazi ukubeka bonke abantu ukuba besizo akukaze kumenyezelwe ngezaziso manje. Ngakho uma sibeka bonke abantu sizame ukubafaka etabernakele lapha besingeke sikwenze niyabo nje ku izinsuku ezinhlanu lapha kungaba kubi kabi. Ngakho ngihlezi phakathi ngikhuluma nomfowethu Neven nomfowethu Wood nabo sinqume ukwenza lokhu. Uma singenaki ukwenza esikhundleni lokho bekungasenza sibe nezinkonzo ezinhlanu, lokho bekungaba zingamashumi amabili nesishiyagalombili, zingamashumi amabili nesishiyagalolunye, zingamashumi amathathu, zingamashumi amathathu nanye nangamhlalulunye. Awu ngizwa ukuthi uma sinazo siqala ngesonto elizayo singaba nezinkonzo ezimbili ngesonto ekuseni nangesonto ebusuku, lokho kumhla zeshumi nesishiyagalombili. Bese ke zingamashumi amabili nanhlanu sibe nesonto ekuseni nesonto kusihlwa, lokho izinkonzo ezine. Bese ke kuba ngo-Agasti lolunye sibe nesonto ekuseni nesonto ebusuku, lokho kungasinika izinkonzo ezisithupha. Futhi ke ngeke kwenze isiminyaminya nje ukufaka abantu. Futhi ngicabanga lokho, angicabangi ukuthi kuzoba ngcono kunokuba na wonke umuntu nje eminyene futhi begayene ndawonye nawo yonke into na. Bese ke lokho nje kwalezo zinkonzo ezimbili singabambisana nalokho, kodwa wonke umuntu uthi ukudonsana ndawonye ubusuku obuhlanu ngo bekungakwenza kube nzima. Futhi ngifuna ukubonisana nabaphatheli namalunga lapha ngiselapha. Lokho sekubanda zonke siphila kulezi zinsuku zokugcina okulapho ivangeli lingenazo izakhiwo njengoba belifanele kuba nazo, alinawo amalungelo elifanele libe nawo. Lonke lithungelwe kwezombusazwe nezinto futhi nje njengenyunyana. Futhi kuzofinyelela lapho ke egcineni ngoba uPaul wesilo luzofika ngenyunyana siyazi. Ngakho isizathu ngokudutshwa, akukho umuntu ongathenga noma athengise ngaphandle kwalowo onoPaul wesilo. Futhi manje ngifuna ukuthola ngamalunga, ngizwa ngiholeleka, angikaze ngibe nokulambela uNkulunkulu okunje enhlizweni yami kuyo yonke impilo yami kunalokho enginakho manje niyabo. Ngokuba futhi ngifuna ukuthola ithende lami, uqobo nezinto zami njengoba iNkosi yanginika umbono ukuba ngikwenze. Futhi ngikholwa ukuthi manje isikhathi siseduzane nje, futhi ngifuna ukubona ngiselapha ukuthi kungani singelithole ithende. Futhi kuthi ke uma sihamba njengokuza lapha eJeffersonville esikhundleni sokuba nje nosuku noma ezimbili noma ezintathu noma izinsuku ezine, singaphuma lapha bese simisa leli tende futhi sibe namabili noma amaviki amathathu niyabo. Futhi awukho umuntu ongasho lutho ngakho. Singathatha noma ipaki lebhola noma uma bengeke basidedele ukuba sibe nalokho. Kukhona umlimi phandle lapha uzosinika iplazi, sizolikhokhela irente iplazi futhi silimise. Into kuphela sizodingeka siyenze nje lapho kuzoba ngokwenza izakhiwo zethu ezingaphandle, kanjalo njalo nokwethu kokuzisiza nalokho kungenziwa kalula. Futhi sizobeke sesiqala ukuba nezinkonzo zethu kanjalo ngoba lokho kuhambisana nombono ovela eNkosini futhi uzokwenziwa ngaleyo ndlela. Futhi ngingena izolo futhi sithola niyazi lokho futhi bengenyuka ngomgwaqo nomngane wami olungileyo ehamba ngapho wathi, "Hello Billy." Ngambuka nezinwele ezimhlophe saqhwa isisu esingako nomfana unguntanga yethu, sasehla senyuka ndawonye umfo omuhle osemncane ngenkathi ngisengumfanyana. Kungenze ngathi ukuzizwa ngikayekile. Indodana yami encane uJoseph wathi, "Kungani udabukile babayi na?" Oh, ngathi angikwazi ukukuchazela Joseph, yabo angikwazi ukukutshela. Futhi ngibuka u-Eric Perry ehlezi emumva lapho nonkosikazi Perry, kubonakala sengathi izolo bebeyizithandane ezincane ezimakhanda amnyama phandle lapho behlala bengomakhelwane kimi ngenkathi sisenesikebhe sidala iwahu nasezansi emfuleni futhi sidobe ebusuku. Ngibabona bobabili sebemakhanda amhlophe niyazi kusho into eyodwa ngubuzi omncane ozayo anisenaso esinye isikhathi esiningi niyabo ngakho ngifuna zonke izinsuku zokuphila kwami ukuba zibalelwe yena enginakho okusasele isikhathi enginaso ngifuna kusebenzisa ndawo ndawo ngenza okuthize kungasesikho ukuma ekhoneni lomgwaqo ngifakaza enkazimulweni nasekuhlonipheni uNkulunkulu futhi ngilapha ngaleyo nhloso futhi nginendawo encane eyimfihlo enhla lapha eGreensmill eIndiana akusile idolobha manje yihlane futhi abanye abantu sebeyithathile futhi abafoni ngisho ukuba ubeke unyawo lwakho kuyo kodwa nginomgede lapho abengeke aze angithole uma sengingene kuwo ngiya ngesikhathi sasebusuku futhi akasoze azi uma ngingena noma ngiphuma futhi akazi ukuthi umgede ukuphi futhi ubengeke angene kuwo akunandaba ukuthi ubukuphi futhi ngifuna ukuwela futhi ngikhulume enkosini isikhashana ngiyezwa ukuthi kuyisidingo Unkosikazi ufuna ukuza ufuna ukubuya futhi avakasha avakavakashe no Rebecca no Sarah nabo nabangani babo futhi sesibuyele lapha manje okwamaviki amathathu ezayo futhi uma inkosi ithanda futhi ngiyacabanga esikhundleni sokuzama ukuminyanisa abantu bonke ndawonye ngaleyo mihlangano lapha eTabernacle kusobala leli ngelethu lingelenkosi isipha lona futhi lifakelwe ezishayisa moya njengase kubeni Nenkonzo yangesonto ekuseni inkonzo yangesonto kusihlwa lokho kuzodedela abantu babuyele endaweni yabo bese ke belinda kuze kube yiviki elizayo Ngicabanga ukuthi bengingathatha futhi futhi ngokomthetho ngenze ubulungiso ekuthululweni kwalezo zitsha zokugcina ngoba zingumlayezo omkhulu impela impela kulokho Kodwa ngingakhulekela abagulayo futhi ngenze izinto ezinginomlayezo futhi njengoba inkosi izonginika yona yebandla. Iviki lonke ngizophuma lapha ehlane ndawo ndawo futhi ngitadishe ngibuye ngesonto ekuseni ngibe nenkonzo yangesonto ekuseni njengalena nenkonzo yangesonto ebusuku. Umelusi wethu omncane onomusa kakhulu impela umfuthi Nebel ngimbuzile ukuthi lokho bekungaba ngokweneliseka yini kuye lokho ngokususa zonke izinkonzo zakhe kuye kodwa ujabule ngokwedlulele ukuba ayinikele kulokho nje nge umfowethu Caps yena ngiqagele unomkhuhlane olokho ubuyabuya futhi futhi ngiyabona usehambile nomfowethu Humes nenkosi nomfowethu Man lapha ukuba kube nguye nje othathayo nendawo niyazi lokho akumangalesini ukuthi uNkulunkulu uzozenza kanjani izinto na njalo unayo yonke into ifakwe ngokuyikho nje esikhatini Ngenyuka futhi ngizwe omunye eshumayela ngathi lokho aku ngiyakholwa umfowethu Caps uza eTucson ngicabanga ukuthi kumkhohlisile masinyane impela cishe bengamazinga ayikhulu neshumi ubengafuni kwenza lutho ngalokho ngakho usuke wahamba yena nomfowethu Humes wayesenyukela ePhoenix kusobala kuyikhulu neshumi nanhlanu kuya eshumini nesithupha ishumi neshagalombili enhla lapho lokho wakuselokhu kukubi kakhulu ngakho ngicabanga ukuthi usuke waya eTexas emva kwalokho yena ezama ukuthola indawo kodwa awufoni eArizona ngalesi sikhathi sonyaka ngiyakutshela kwakuyikhulu namashumi amane ngolunye usuku ngolesihlanu olwedlule amazinga ayikhulu namashumi amane eParker futhi yilapho umfowethu Craig wasebandleni lapha uhlala khona futhi ungaphihliza iqanda futhi liyothoseka lingakafiki emhlabathini wena uyaphimisa nomhamuko awusekho nje akukho umswakamo nalutho ngempela kunguhavini wokubhaka ngalesi sikhathi sonyaka kodwa kusukela cishe kuNovember, December noJanuwari kuyamangalisa kodwa uma sekuza lapha kuMashi noApril kungcono usuke uma ungafuni ukucinana futhi ngakho umfowethu Caps nabo kwenzekile bafika ngaleso sikhathi nje engicabanga ukuthi kubaxoshile ngakho mhlawumbe inkosi yenze lokho ngenhloso ngiyakukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu uqondisa izinyathelo zabalungileyo ngezinye izikhathi kubonakala kulukhulu njenganolunyusuku kulolu hambo oluya eAfrika ngangiqiniseke kakhulu ukuthi ngangihamba entandweni kaNkulunkulu Ngoba sekwedlule unyaka ngangisezantsi eningizimo ngibambe uqhaqha lemihlangano futhi ngacabanga ngiphuma kule nhlangano wathi ungeza ngosomabhizinisi abangamaKristu kodwa asizukuzihlanganisa nakho Awu angifuni ukulahlela lawo indoda kukhongo niyazi ngenze ingxabano ngifuna ukubenza bazizwe bekahle omunye nomunye ngakho ngavele ngathi awu ngababhalela incwadi ngathi khumbulani ngizamile ukungena eAfrika iminyaka futhi ngizwa ukuthi inkonzo yami ayikapheli eAfrika angina kungani ngingaze ngiye eAfrika ngibe nginayo isithupha amadolobha angamakhulu ayisikhombisa khona lapha eUnited States engibiza niyabo khona lapha nje ngaphandle kokushiya iCanada iMexico noma yipi yalezo zindawo na kungani ngifanele ngifune ukuya lapho na kodwa kuyinto ethi zesenhlizweni yami engidonsela eAfrika lapho lawo bantu kukhona into ethize ngabo engiyithandayo futhi ngifuna ukuhambela nje lawo bantu abangamakhaladi kuphela futhi kukhona into ethize enqwabeni yabo lawo baholi abazizwele ukuthi ngifanele ngenze lokho ngifuna ukuya kubangani bami abangamakhaladi yilapho inkosi engibizele khona futhi manje bayadinga abaningi balawo bantu lawo bantu abamhlophe bangabani odokotela nayo yonke into kodwa labo bomdabu abampofu baphila phandle labo futhi bebole uhafu ngiyazizwela ukuthi yebo ubukeka sengathi bazowemukela yibo kukhona into ethize ngakho uma ufika endaweni usuhlakaniphe khona kakhulu ukuthi wazi yonke into khona kuNkulunkulu angeke enza lutho ngawe kodwa uma usufika endaweni ovumayo ukulalela nokufunda khona ke yisikhathi sikaNkulunkulu angangena futhi akhulume kuwe futhi ngakho ngababhalela incwadi ngaphendula futhi ngabatshela ngase ngithi khumbulani ngosuku lokwahlulela makuthi lezo zande ezimathambo zifinyelele entuthwini zinilahle igazi labo malibe phezu kwenu hayi phezu kwami ngoba ngizame ishe iminyaka eyishumi ukubuyela Mase kuthi ngenkathi ngiposa incwadi ngibuya into ethize yathi kimi bona uSidney Jackson thatha uhambo lokuzingela futhi ngesikhathi isifanayo inkosi yakhuluma kuSidney Jackson yathi ibhubesi elinomhlwenga ophuzi ukukhempa kukamfowethu Branham eThekwini umhlangano omkhulu Awu waye ngapha futhi wakhuluma nani lapha empeleni saphaphathizwa wayemelene ngokugcelile nobaphathizo egameni lika Jesu Christu ngakho wayedlulele kunaye wayevele nje asuka hambe wawunga ngiyantshela angizange ngibone bantu abanye abakhuthazele kangaka ukukhonza banabefundisi cishe abayikhulu namashumi amahlanu lapha abaphaphathizwe egameni lika Jesu Christu futhi nje bashisa izwe nomlayezo nje ushanele iAfrika ndawo zonke abashayeli bamabhanoyi nendoda edimileyo eza bephaphathizwa egameni lika Jesu Kristu futhi ngakho ngenkathi ngiqala ukuwela ngiyantshela ngangingakaze ngibe nenkathazo engaka kuyo yonke impilo yami yokuzama ukufika lapho kwasekuthi ke ngawo impela umzuzu ugcina wona impela umzuzu ugcina ukuba ngihambe nakho kwakubhalwe kwanquma emvumweni yami yokungena kwelinye izwe ivisa ungeke wazibandakanya ku noma yiluphi uhlobo lwenkonzo yezenkolo ungeza kuphela uzingela awu manje ke kwamiswa kodwa ngathi angikhathali ukuthi udevel wenzani ngeke ngaqinisa ngalokho umfowethu Jackson akushumelana nebhubisi eliphuzi nalokhu lokho noma okunye ngeke ngaqinisa ngakho kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wangitshela ukuba ngibone uSidney Jackson futhi ngiyozingela ngase ngithi ngiyahamba futhi ngesinye isikhathi futhi ngaba nolunye lohambo olukhulu kunalo lonke ngathola ukuthi inkathazo yayiyini manje ngicabanga ukuthi cishe ngo-October inkosi ithanda ngingabuyela futhi ngibe nomhlangano nawo yonke into ubambiswano olugcwele yonke enye into niyabo eAfrika manje ngifike emnyombweni wakho futhi ngathola ukuthi kwakukuphi ukuthi wabangelwa yini phezulu lapha kubhalwa lona uzosho lokhu nento ethize inento ethize ezoyisho nalona lapho into engcono kunazo zonke ukuba yenziwe ngokuhamba uzitholele wena futhi ngiyazi ukuthi inkathazo yayikuphi nokuthi kwakusizathu sini kwakungenxa yabantu abaningi kakhulu bebuthene endawonye uhulumeni wayengeke angivumele ngibe nawo manje uma osomabhizinisi noma yipi inhlangano ezosingenisa khona ke uhulumeni ngokuzenzekelayo ngoba inhlangano emelwe kanye nohulumeni uhulumeni uthumela ukuvikelwa ngumbuto Uma kuba nendoda angamashumi amabili nanhlanu ehlelweni lodwa angamashumi amabili nanhlanu kwelinye noma kunjalo ngeke bawemukele lowo ufanele kube yinhloko yalenhlangano Nisuma bizinisi abanga amaKristu abasiyo inhlangano eyihlele elilodwa lenkolo limele onke amasonto. Dokotela uSimo uyinhloko yabo lapha indoda ekahle kakhulu ngifanele ngibonane naye futhi ngikhulume naye futhi bathatha imihlangano nawo onke amanye amasonto lingena ndawonye niyabo futhi ngikholwa ukuthi sizoba nomunye wemihlangano emikhulu kunayo yonke oke waba se-Africa. Kodwa iphuzu lami bekuyileli uma wazi ukuthi uzama ukwenza okufanele into yokuqala ngokuthi uma uzwa uholeleka ukwenza noma yini khona-ke kuhlole nezwi futhi ubone ukuthi kuhambisana kahle yini nezwi bese-ke ungavumeli lutho lokumisa. Angikhathali ukuthi mangaka amasonto udevele awaphosa endleleni yethu vele nje uhambe phezulu ngaphezu kwawo. Ngitshele umngame futhi ngatshela umfowethu Wood ngenkathi ngifika lapha nabanye abangani engibonane nabo izolo. Sengibe cishe neminyaka emihlanu lapho obekulukhuni ukuthi ngazi ukuthi kufanele ngenzeni bekuwuvalo. Niyabo ivusele uqobo lwayo phakathi kwamasonto ibisifile noma ubani uyakwazi lokho. Ngiyakuzwa kule tabernakele nikuzwa ndawo zonke kukhona ukundondonya. Ukuzo okufile kukhona nje into ethize engalungile kungenxa yokuthi umdlandla wemvuselelo usuhambile kubantu. Hamba ungene emasontweni uzobabona behlezi lapho nomelusi uhambe ekhubeka ngomlayezo nenye into ethize nento yokuqala niyazi uyichezekisela kolunye uhlobo lweqembu abazoba nalo noma into ethize kubukeka kungukundondonya okufile ndawo zonke. UBilly Graham uyakuqaphela uOral Roberts umnumzane Allen wayenenkathazo ethize njengoba nazi. UOral Roberts unezakhiwo zamadola ayizigidi ezingamakhulu amahlanu kanjalo njalo phakathi lapho unesikole futhi awu akukho muntu ensimini manje. Ngasuka lapha ngombono ukuba ngiye ngale eTucson ukuba ngibone ukuthi inkosi yayifuna ngenzeni lapho yahlangana nami phezulu lapho njengoba yanitshela lapha ukuthi yayizokwenza nesimo sezingelosi ezisikhombisa futhi yathi sobuya nezimpawu ezisikhombisa lwalo uzovulwa yilokho impela nje okwenzeka. Yathi ngolunye usuku nginomfowethu Hudi ngenkathi ephuma lapho saya endaweni efanayo ngase ngiphosa idwala phezulu liyehla yathi phakathi kwemini noma ubusuku uzo amanye ngiyakhohlwa nje ukuthi amazwi lalini uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Futhi ngosuku olulandelayo kwehla isivunguvungu sivela ezibhabhakeni futhi siyayazi indaba yokuthi kwenzekeni. Ngenkathi kwenyuka babuze ukuthi kwakuyini ngathi kwakhuluma amazwi amathathu ekuqhumeni okukhulu okuthathu. Amadoda kuphela eze ukuqhuma ngaqonda ukuthi kwathini futhi kwathi ukwahlulela kushaya ugulu wasentshonalanga. Ezinsukwini ezimbili emva kwalokho i-Alaska yathi ayicile lalikade liduma ndawo zonke kuzamazama komhlaba yonke into kubukeka bukweni nje unsuku zonke kuzamazama komhlaba nje kuzamazama ndawo zonke. Umhlangano wami wokugcina umhlangano wokugcina enganginawo lona uzoba ngumlayezo wami wokuqala ngempela ukushumayela kusukela ngaleyo nkathi. Ngangishumayela e-Los Angeles ihholo lase-Biltmore Hotel futhi ngangikhuluma ngendoda ezikhethela umfazi. Hlezeni nayo i-tape yawo ithi ngathi ubonisa isimilo sayo nezimpokophelo zayo. Ukuthi uma owesilisa ethatha owesifazane uthatha intombazane esencane nokuthi ibe ngumkakhe uthatha niyazi intombazane yesimanje engunontekenteke ojwayelekile ukukhombisa nje ukuthi uyini umigana unobuhle noma unobuhle wocansi noma ngabe yini kukhombisa esayo ukuthi kukhonani ngempela endodeni. Kodwa umKristu ubheka isimilo kwesifazane ngoba uhlela ikhaya lesikhathi esizayo nalowo wesifazane uyahlela uthola umenzi wekhaya. Futhi ngathi manje-ke uKristu ngokwezwi lakhe lapha uyasitshela ukuthi liyoba njani ikhaya lethu lesikhathi esizayo. Hloboni-ke umfazi ayoyikhetha isifebe sehlelo na lutho. Uyokhethwa isifazane owenziwe isimilo ngezwi lakhe nalowo kuyoba ngumlobokazi. Futhi ngenkathi ngisephakathi lapho into ethize yangishaya futhi ngangazi lutho cishe imizuzu engamashumi amathathu kwaba khona isiprofeto esaphumayo. into kala ekumbulayo umfowethu Mosel Nopili ngangiphandle emgwaqweni ngihamba futhi yathi wena Kapernaume ozibiza ngegama lezingelosi leyo yiLos Angeles idolobha lezingelosi niyabo izingelosi Waphakamisele ezulwini uyakwetshiselwa esogwini ngokuba uma imisebenzi yamandla yayenziwe esodoma eyayenziwe kuwe ngabe lisekhona nanamuhla nalokho konke kwakungokungezwakali kimi yabo futhi ngangisanda ukuqeda kanjalo ukuyala uKristu ngimphakamisa futhi ngitshela ibandla ngathi nina besifazane akulandaba ukuthi ngizama kanjani ukuza kini noma ukushumayela ngimelane nalezi zinto nawe silisa nina abashumayeli niqhubeka nokuyingiliza ngaso sonke isikhathi nikwenza ngokufanayo nje nihamba phezu kwalo kube sengathi izwi kaNkulunkulu lalingelutho Futhi ngenkathi sengikuqonda lokho ngahamba ngathi kunombhalo mayelana nalokho ndawo ngase ngihamba futhi ngathola kwakunguJesu esola iCapernaume ngasogwini lolwandle ngalowo busuku ngayibheka imibhalo ngifika ekhaya ngathatha incwadi yemilando neSodoma neGomora lake laba idolobha eliphumelelayo iwomkhulu labezizwe lezwe Futhi niyazi leyo dolobha ngokuzamazama komhlaba lacwila olwandle olufile. NoJesu wama wayesethi Kapernaume, uma iSodoma lalibene imisebenzi eyenziwe kulo enibe nayo yenziwe kuwe, ngabe nini namuhla, kodwa manje ufanele wehliselwe esogwini. Futhi cishe iminyaka engamakhulu amabili noma amakhulu amathathu emva kwesiprofeto sakhe nawo onke lawo madolobhana angasogwini onke asebingaphandle kweCapernaume futhi ilele ezinzulwini zolwandle ukuzamazama komhlaba wayiqilisa olwandle futhi ke ngiprofetha iLos Angeles iye kwasezinzulwini zolwandle Futhi ngifika ekhaya ngase ngiya eAfrika futhi ngenkathi ngiseAfrika baba nokuzamazama komhlaba Ngisayenze ngibonile kwakusekusakazweni lelo elithize elifanayo amakhaya amahle ekhalakathela eLos Angeles nehotela labashayeli bezimoto kanjalo njalo futhi manje kukhona ikusukela kulokho kuzomaza umhlaba kukhona ufa olungamayintshi amabili noma amathathu olungena emhlabathini oluqala eAlaska luhamba luzungeze iziqhingi zase Aleutian luphuma lube cishe ngamamayela ayikhulu namashumi amahlanu noma angamakhulu amabili olwandle kubuye kwenyukele eSan Diego kufaka eCalifornia noma eLos Angeles bese lubuya futhi ngezansi nje kwengxenye engasenyakatho eCalifornia lapho indawo encane ethiwa iSan Jose ngezansi nje kwalapho naleso science wayekhuluma ngokuba sengqoqiswaneni sasibuka kutelevision wayesethi ngaphansi kwalokho ubindiza nje oluqubukayo Futhi washo lokhu wathi leso isihlephu sizongamuka sehlukani wayesethi futhi sizongamuka nalo indoda usosayense ekhokisana nalo usosayense omkhulu wathi kuye wathi awu lokho bekungacwila konke ngaleso sikhathi na wathi bekungenzeka kuzokwenzeka wathi awu kusobala mhlawumbe kuyoba yininyaka eminingi kusukela manje wathi kungaba semizuzwini emihlanu kusukela manje noma kungaba seminyakeni emihlanu kusukela manje wavele nje wakwabela iminyaka emihlanu kodwa ngokuqinisekile nje impela njengoba ngangimi lapho phansi kwalokho kuphefumulelwa ngabeka ukwahlulelwa kulolugu lwasentshonalanga kwaseke ukulandela khona phezulu lapha nokuphila kweLos Angeles ayisekho kunjalo kuzakwenzeka nenina angazi kodwa oh kwenzekayo na niyazi sina amazwekazi ayisithupha kuphela manje sasina isikhombisa lelo elacwila phakathi kweAfrika neUnited States ngokomlando niyazi ngakho Manje uma lelo lishona phansi khona ke ngifuna nibhekisise ke uma lena kwakuyintshumayelo engashumayela ngayo ngenkathi ngiyakholwa umfowethu eliphiri kufanele ukuthi wayekade eyidikoni lapha ebandleni ngesikhathi yilokho kuphela engikwaziyo kodwa kwathi isikhathi sizofika angikwazanga kwaze kwathi unkosikazi Simpson wangilethela intshumayelo ngolunye usuku futhi nginayo ibhalo encwadini encane ukuthi ugwadule olwandlekazi liyokhala indlela yalo iqonde ogwadule lokho kwakuseminyakeni ngamashumi amathathu edlule futhi kusobala ulwandle iSultan lungamafethi cishe angamakhulu amabili ngaphansi kweleveli yolwandle futhi uma lokho kuqubuka okukhulu lowo mhlaba ugwinyeka kanjalo amamayela angamakhulu ezikwele amamayela angamakhulu angamakhulu ezikwele ecwila emhlabeni lokho kuyophosa igagasi elikhulu liyothi ngqi eArizona impela kungakwenza oh sesikhathini sokuphela ihora lenkazimulo kubonakala kwenkosi uJesu wathi yoba khona kuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo kusambathekiswa isikhathi usize phakathi kwezizwe ezinhliziyo zabantu ehlulwa ngokwesaba wathi uma lezi zinto seziqala ukwenzeka phakamisa ikhanda lakho ukuhlengwa kwakho kuyasondela oh hey
Israel's awaiting the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with harrows and cumbered, return, O dispersed to your own. That day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. That's right.
Kunjal.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
Yasibona isithombe ngolunye usuku ukuthi wasiphendulela kanjani isithombe eceleni lapho futhi sona impela isithombe salezo zingelo sezisikhombisa ziphakanyiswa wasiphendulele ngakwesokudla futhi napho ubuso benkosi uJesu ebuka phansi emhlabeni futhi. Ngiyakhumbula ngenkathi ngishumayela iminyaka yebandla esikhombisa ngangingaqondi ukuthi kungani uJesu emi lapho nokumhlophe phezulu kwekhanda lakhe wayeyinsizwa. Ngakuthatha emumva eBhayibhelini kwathi wafika komdala wezinsuku ezinwele zakhe zazimhlophe njengoba yabezivu. UJesu eneminyaka engamashumi amathathu nantathu nohafu kuphela obudala ekubethelweni kwakhe. Ngabe zomfundi Jack Moore usiyazi wezenkolo wathi oh mfundi Branham lo nguJesu esigabeni sakhe esikhazimulisiweyo wathi emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka waphendukela kulokho. Lokho kwakuzwakala kahle kusiyazi wezenkolo kodwa akuhambanga kahle kuzame kushaye into ethize. Ngenyukele lapho ngase ngiqala kulowo nyaka webandla wokuqala lapho umoya ongcwele wakwembula manje nakho khona eminyakeni yebandla yenu ngikagele izincwadi izophuma masenyanje manje umniningwane ogcwele wakho. Futhi kwakhombisa ukuthi uJesu wayengumahluleli. Khona iwiki emhlophe ababevamise kuyifaka. Afake iwiki bese beyigqoka njengomahluleli. Ingilandi sakwenza uma ulegunya elikhulu kunawo onke. Nalokho kuphendulela eceleni kulesi sithombe. Nango izinwele zakhe ezimnyama wakubona kuyinganhlanye lentshebe yakhe efake lewiki emhlophe. Ukugcina kwegunya uyigunya elikhulu kunawo onke. Ngisho noNkulunkulu washo njalo uqobo lwakhe. Lo uyindodana yami ethandekayo izweni. Nango lezo zingelose umlayezo okwakungukaqwa kwalezo zimpawu eziyisikhombisa ezembula inzalo yenyoka nazo zonke lezi zinto lapha. Futhi kukhombisa ukuthi kuyisembozo sakhe impela kuyigunya lakhe elikhulu kunawo onke mkhulu kwedlula konke futhi ufake iwiki noma wemboziwe. IBhayibheli lathi waguqula isimo sakhe noma waziguqula yena enmofe igama elivela egameni lesiGreki enmofe okuchaza umdlali wasesteji ongumGreki odlala izingxenye eziningi. Namhlanje uyinto eyodwa emdlalweni olandelayo usengenye into. Woye uNkulunkulu isemdlalweni owodwa uNkulunkulu indodana komunye umdlalo bese kuba uNkulunkulu ongcwele kulo mdlalo. Niyabona nango izwi lakhe lisalokhu lilikhulu kunakho konke siphila ezinsukwini zokugcina. Ngiyafrika ngolunye usuku ngangithe ukukhathala niyabo sekuyisikhathi sasebusuku nje lapho manje futhi kufanele ujike futhi ngesikhathi sengijikile ngiyabuya futhi. Saba nohambo oluhle kakhulu uhambo lokuyozingela olunye loluhle kunalo lonke esengaye ngaba nalo empilweni yami. Manje ke uBhili unezinye zezithombe mhlawumbe uzoba nesikhathi angasikhombisa ndawo futhi anikhombise uhambo. Ngaba nephupho ngiphupha njalo ngibuyele enkampanini yezemisebenzi yomphakathi ngandlela thize. Ngakho ngacabanga ukuthi ngangilinganisela umsebenzi ngangifanele ngibangivuma nje ngibe nendlela okungeyami futhi ngacabanga ukuthi ngangizo esikhundleni sokuphuma futhi ngihambe ulayini noma ngiqoqe izikweletu noma ukuthize engangifanele ngikwenze ngavele ngathi awu ngingubasi wami uqobo ngavele nje ngayobhukuda ngase ngehlela lapho ngase ngikhumula ezami lezi zingubo ngase ngifaka izingubo zami zokubhukuda ngangingedwa ngase ngicabanga awuzo lokhu akulungile inkampani lokhu kusemini inkampani iyangikhokhela ngalesi sikhathi ngacabanga lokho kuyaxaka ngase-ke ngicabanga awu imali engiyiqoqe endleleni nganginakho kokubili ukuhambahamba ngiqaphile nendlela ngikuxube ndawonye ngase ngithi awu imali engiyiqoqile kukhona engikwenzile ngihamba ngidlala lapha sengiwalahle onke amathikithi ami futhi nginayo imali yabo nemali yami iqutshwe ndawonye manje ngizokwazi kanjani ukuthi ubani okhokhe isikwetu na ngacabanga ngenxa nje yokuthi benginganaki ngacabanga lokho akulungile yinye kuphela into okufanele ngiyenze lokho ngokuthi ngibuyele kunsumpa wami futhi ngimtshele lowo kwakungu-Don Willis ngathi Don ngilahlekelwe yilawo mathikithi manje nansi yonke imali engiyiphethe futhi nansi imali yabo ndawonye ngishiya lapha kukheshiya nabantu uma bengena bazoba nerisiti ukuthi ngisitholile isikweletu sabo mhlawumbe abantu abahlezi khona lapha ngiyazi ukhona engayiqoqa kubo ezinsukwini futhi ngangizokhipha irisiti niyazi kwakungamaphesenti ayishumi kuphela uma uyekele wekelwa isikweletu sakho futhi mhlawumbe idola nohafu seqe ngu-15 cent inqobo yalabo bantu babehlala sasithanda nje ukubuthana futhi sixoxe babevele bayekele isikweletu sabo sihambe nami ngifike ngixoxe nabo isikhashana ukhishe u-15 cent niyazi ukuhlala phansi nje bese uxoxa isikhashana nokuxoxa isikweletu sabo futhi nje kwamiswa futhi nje kwatholakala isikweletu ningakhulu angikwazanga ukuziqoqa awu ngacabanga ileyo ndlela kuphela engangingakwenza ngayo ngase ngiphaphama indawo esihlala kuyo dadewethu Larson angicabangi ukuthi khona ube nomoya omuhle kabi kithi futhi akathandi ukuba ngisho lokho kodwa uyininikazi elinomoya omuhle kabi futhi kade sihlala emakamelweni akhe unamakamelo amabili amakamelo amancane endawonye sasiqashe omabili futhi unkosikazi nami ngilala ngapha kwelinye ikamelo lapho engithi ukwemukela khona abantu uma nginokwenzeka futhi kukhona emibili imibhede emincane ebhanqene phakathi lapho ngaphaphama wayengakaphaphami yena futhi emva kwesikhashana waphaphama ngase ngimvayizela wayesebheka emuva wayesecwayizisa amehlo akhe izikhathi ezimbala ngathi ulale kahle na wathi qhabu ngase ngithi ngibe nephupho elibi kabi kabi bengibuyele enkampanini yezimisebenzi yomphakathi futhi ngathi ngenzeni na ngiyakhumbula ngasengumfana omncane noma insizwa ngangihamba bonke labo layini esaleme Indiana okwehlukile ngangingena ngithenge ukudla kwasekuseni mhlawumbe isitsha se-uthi ulelo langa elishisayo nakho konke futhi kwakungenza ngigule ukudla kwasekuseni ngangifaka u-10 cent emadlaneni yami yokuthenga izinto ezincane unsumpa uyehla wayesethi wathi uyazi ukuthi abatheni emhlanganweni na ubani lelo khanda eliyifindo ebelingafaka u-10 cent liyodla ukudla kwasekuseni na wathi ubokufake u-50 cent manje nonke niyazi u-50 cent kwakungukudla kwasekuseni okukhulu ngalezo zinsuku ngase ngithi awu angidli kakhulu kangako wathi awu bonke abanye bafaka u-50 cent uboke ufake u-50 cent ngathi awu angiwusebenzisi wathi ngena kuso noma kunjalo lowo kwakungumtsumpa wami awu ngacabanga awu yini engingayenza ngifanele ngibize u-50 cent futhi ngidla u-10 cent ngakho ngangiphumela emgwaqeni bese ngithola izinganyana ezazi ngenakudla kwasekuseni bese ngizitholela ukudla kwasekuseni okubiza u-40 cent ngakho manje-ke ngacabanga awu yini mhlawumbe yilokho angibambele khona futhi ngiyakhumbula lapho esikhathini esingeside esedlule bafika ngalokho kuhambahamba beqaphile badabula igceke elingemuva lapho basebethi faka isikweletu sakho uyazi banamalungelo okuhambahamba beqaphile kodwa bafanele bakukhokhele ukulimaza ngavele ngababhalela ngabaphendula ngase ngithi anikwethi lutho ngacabanga lokho bekungabakhokhela u-40 cent mhlawumbe ngisebenzise amadola angamashumi amabili noma amathathu ngaleso sikhathi nginika izinganyana mhlawumbe lokho kuzokwenza ngilokhu ngiphupha Kuse kutike ngangine sitate skulu lapho izinganyana zadlala phansi kwaso nokuhamba hamba ukaphile manje bahamba hamba bekaphile ngendiza enesigwedle ekolo futhi ngakho uyangena wayesethi Bhili kunjani ukuthi kunqunywe leso sihlahla ngathi qhabo ungasinqume sisiphundla ngathi umfowethu wod nami sizosiphundla wathi awu ngizofuna umuntu ozofika bese esiphundla ngathi manje ungasinqume wathi ngeke ngisinqume Maso ngathatha uhambo sengibuya sasinqunyiwe sayothi ngu emhlabathini ngase ngiba necala elifikayo ngiyabo ngathi awu Nkosi leli lizokucacisa engikukweletayo ngakho ngase ngilisusa lelo lokho kwaba kahle nje ngaliyeka kanjalo awu ngisakuphupha Ikathi ngivuka ngokunye okusha ngathi awu into yokuqala esiyenzayo ekuseni uma sivuka ukukhuleka ndawonye bese sikhuleka uma sesiyolala empedeni ebusuku Kusekuthi ke emva kokuba eseqhubekile ukuba ayo tholela izinganyana ukudla kwasekuseni ngaqala ukukhuleka ngathi Nkosi kufanele ukuthi bengingumfo omubi kabi yini engiyenzile empilweni ukuba ngingasoki kule nkampani yezemisebenzi yomphakathi ngangena ngase ngigeza umzimba ngase ngibuye ngiphuma futhi into ethize yabonakala nje sengathi ithi kimi mhlawumbe bengili nganisela emsebenzini wakhe ngacabanga nakho sekucishe kube iminyaka emihlanu angenze lutho nje ngilinde kuye ngime lapho ngolunye usuku basakhela ikhaya elisha enhla lapho nomfowethu Mosley uyehla wayekhuluma ngakho ngathi leso nje isipho esincane esivela kubaba wami futhi waqala ukukhala Ngathi yabo wathi uma nizoshiya amakhaya enu izindlu amazwe obaba omama nyonipha izindlu amazwe obaba omama nokuphindwe ngekhulu kulokhu ukuphila nokuphila okuphakade okuzayo ngathi niyabonga ngifanele ngilishiye itabernakele engilithanda kakhulu kangaka ikhalami inkosi engipha lona phezulu lapho ngathi ngeke ngilishiye ungibuyisela leli nje ngathi uyamangalisa yabo wayeseqala ukukhala awu ngathi ngadinga ngiphumele lapho futhi ngizahlukanise mina uqobo ngize kulolu gwadule ngase ngicabanga ngiyamangala ukuthi kungani uNkulunkulu angilethe ogwadule phandle lapha lapho ongekho lutho kodwa ofezela nezilwanekazi amagila na akusele ugwadule kuphela ukuthi kuyashisa kodwa ugwadule ngokomoya oh hey akukho kuphila ukamoya ntshobo emasontweni amelene ngani awukuboni neze okunjalo empilweni yakho asinalo ngisho isonto esingaya kulo noma lutho bese kuthi ke ngenkathi abantu cishe impela babhubhe ngokomoya ngiyakuqaphela kubantu abaphumayo lapho ngibone umehluko kubo ngekubhekisisa futhi ngakho uhlala phansi kukamoya kaNkuluNkulu nempilo yakho iba nandi ithambe njengamanzi eletha lobutshani nemiqumbe ethambile ukomoya lobutshani eArizona bebungeke bakhula lezi zihlahla bezizoba ngumdolofiya lawo maqabunga nje asongeke futhi enze okuhlabayo ileyo ndlela okungayo uma woma ngasesontweni wonke umuntu uhlaba omunye niyazi futhi niyabo ufanele ube namanzi athambile emvula akuthambisayo futhi enze amaqabunga nomthunzi kumhambi odlulayo futhi ngakho into ethize yathi kimi mhlawumbe uyawulinganisela umsebenzi kaNkuluNkulu ngakho ngakhulekela umbono nomidi wayesanda kungithengela iBhayibheli elisha nje nomfowethu umfowethu Brown wasehla eOhio wangithengela iBhayibheli elisha omabili ngesikhathi esifanayo ngoChristmas Hamba ngase ngithatha elilodwa lamaBhayibheli amasha ngathi osezinsukweni ezedlula wawune urimi netumimi manje lalelani ake ngisho lokhu kusobala aba lokhu akuthephi lomhlangano isizathu sokuba ngicela ngisho lokhu ake ngisho ningakwenzi lokhu akusiyo into enhle kodwa ngathi Nkosi bakuvamise ukuthi uma umphuphi ephuphe iphupho ukuthi babe lithatha balehlisele kwiurimi netumimi futhi balixoxe futhi uma iurimi netumimi iphendule ngokubaneka izinkanyiso ukukhanya okungaphezu kwemvelo iphupho laliqinisile ngathi kodwa lobo bupriesti naleyo urimi netumimi akusekho iBhayibheli lakho liurimi netumimi manje Kosi kwangathi ngingephinde ngikwenze lokhu futhi kodwa ngicelile futhi ngakhuleka kuwe ukuba unginike umbono ukhulume kimi ukuthi kungani ngiphuphe lamaphupho nokuthi ngenzeni na uma ngilimazile uma ngenze noma yini kunoma yimuphi umuntu ezweni ngazise ngizohamba ngikulungise Uma ngikweleta inkampani yezemsebenzi yomphakathi uma ngenze into engalungile kubo noma imuphi omunye umuntu uma ngenze into engalungile kuwe ngazise ngifuna ukulungisa ngisikulungise manje ungalinde kuze kube semva kwesikhashana ungase kwedlulelwe isikhathi asikwenze manje ngase ngithi impela kukhona okuthize kulelizwi likaNkulunkulu kusukela kuGenesis kuye esambulweni leso simelo esithile phakathi lapho owabhekana naso singaba sezisekelweni ezifanayo singaba ngumbuzo wami uma umuntu enze into ethize futhi wamlandela ngayo ngakho-ke mangivule kuleyo ndawo ebhayibhelini futhi uma umuntu noma ngabe benzeni kuyonika indlela yami lapho engenze khona okungalungile noma okuthize ufuna ngikwenze noma engingakwenzanga ngibonise esinye isimilo ebhayibhelini esinjalo ngase ngivala amehlo ami ngase ngiyeka ibhayibheli livuleke ngabeka umunwe wami embhalweni uGenesis 24:7 u-Eliyeza inceku ka-Abrahama ethembekileyo inceku eyisibonelo yebhayibheli ethunyelwe ukufunisisa umlobokazi ka-Isaka ukugodola kwagidima yonke indawo kimi impela leyo ngeyami lokho kulungile ngomlayezo wami ngidotsela ngaphandle umlobokazi wathi funga ukuthi awuye kumthatha umlobokazi kulaba kodwa yiya kubantu bakithi uqobo wathi uma-ke owesifazane engayikuza nami na wathi khona-ke ukhululekile kulesi sifungo wathi noNkulunkulu wasezulwini uyothumela ingelosi yakhe phambi kwakho ukukuqondisa waphuma waqonda ngqo wayeseqala ekhuleka futhi wadibana noRebecca omuhle oba ngumlobokazi ka-Isaka umlayezo ophele nje kubuyelwe ezwini hamba ulandele umlobokazi lowo ngumsebenzi ngikhona lokho-ke lapha yilokho engizama ukuwenza ngokubizela ngaphandle umlobokazi umbulane eCalifornia lapho leyo ngcociswano yomlobokazi ukubona ayoba yikho ngaba nakho lapho ukuthi lo mlobokazi wenyuka kanjani kuqala futhi ngambona edlula bese-ke nakho kufika unkosazana melika unkosazana eshiya nawo bonke o into ebukeka imbi ukwedlula yonke kwase kuthi-ke mlobokazi ofanayo wedlula futhi omunye wabo waphuma esinyathelweni futhi ngangimbuyisela esinyathelweni ababili babo kwakuyibo futhi yilokho engangifanele ngikwenze ngigcine lowo mlobokazi esesinyathelweni ngizingela lowo muntu ngathi Nkulunkulu ngibuyela ekhaya ngenze ubusha izifungo zami futhi ngiqalise kabusha ngakho yilokho esihlela ukukwenza yilokho engikukhonela lapho ngicabanga ukuthi bekungaba yinto enhle uma sikwenzile lokhu siqale ziyishumi nesishiyagalombili ngeviki elizayo ekuseni nesonto elizayo ebusuku ngesonto elizayo isonto elilandelayo nangesonto elilandelayo bangaki ocabanga ukuthi leyo bekungaba yinto enhle na ngiyabonga manje ngifuna ningenzele into ethize uma nazise noma yibaphi abantu ukuthi kuzoba khona umhlangano zingama28 ningabuye nibazise futhi ukuthi asikwazanga ukukwenza nibatshele nibabhalele incwadi noma enye into ethize asifuni abantu beze futhi badumale kodwa asikwazanga ukuthola ihholo niyabo asikwazanga ukulithola futhi ngakho ngenxa yomhlangano ugcina ngicabanga ukuthi sibe nabaningi kakhulu phezulu lapho nayo yonke into bavele nje niyazi ukuthi umphakathi unjani futhi awu nje siphila ezinsukwini zokugcina yilokho kuphela futhi basho ukuthi abantu bayangena futhi baphazamise isikole futhi babe lapho ngaphambi kakhulu kwesikhathi futhi benza lokhu noma lokho noma enye into ethize nendawo yaminyana kakhulu nenduna yezicishamlilo yenza lokhu nalokho futhi awu niyazi ngakho sizohlela lezo zitsha nalawo macilongo ngifuna ukuwafaka nginitshelile ukuthi bengizokwenza afika phansi kwenye into ziza kanjalo nezitsha ukukhala kwamacilongo kodwa sifuna ukuthatha sonke isifundo sedlule naso ngqo futhi sisilethe sikubophele ndawonye bangaki oke wafunda noma yikuphi okukamfowethu uvile ekuphindeni abhale lokho nokukuhlela futhi engenzela khona ngokubhalwa nokukhulunywa kulimi na senike nafunda noma yikuphi kwakho na nike nakufunda ababili noma abathathu bini ngicabanga ukuthi wenze umsebenzi omuhle ngempela mfowethu uvile umsebenzi omuhle ngempela wena ngicabanga ukuthi wenziwe ngudadewethu uvile futhi wena wavele nje wakubhala phansi wayeseyakwenza wayeyi niyabo angimelene nabesifazane njalo ngimelene dadewethu veli na ngakho manje ase kweyishumi nantlanu elandelayo imizuzu engamashumi amabili kunde umbhalo lapha futhi nginencwajana lapha ngishilo ngiyakholwa buya kumfowethu veli noma bekungubani noma ngiyakholwa bekungumfowethu Roy Borders umfowethu veli ungithengele incwadi ngifuna ukuyenza incwadi encane yezindikimba kodwa uma noma ubani eke wabuka lokhu engikubiza ngamanothi njengoba uma ngifuna ukukhuluma ngenkanyezi yokusa ngiyodweba inkanyezi futhi uma ngifuna ukushumayela into ethize ngikwenza konke imifanekiso lapha izikreshe akukho muntu ongake azi ukuthi bekuyini uma ngisaphumile futhi ngicabanga nganoma yini ngifanele ekugibeleni emgwaqeni mhlawumbe imoto igxuma phansi naphezulu bese ngibhala lokhu phansi futhi ngisho lokhu nalokho bese ngenza amasayini amancane nesiphambano namabridge nazo zonke izinhlobo zezinto njengokuthi uma ngifuna ukushumayela ngokwehla kwenkanyezi futhi ngiyobeka isivivane ngisigqebele lapha bese ngibeka inkanyezi enamacopho amahlanu kaDavide yehlela kuso futhi ngiyazi ukuthi ngiyaphi emibhalweni onjalo noMose into ethi izayenzile nje ngenze imizila emincane yekewu okufana nayo nginekuningana kwakho lapha futhi ngicabangile kulokhu kusa emuva lapho ngenkathi ngicabanga ukuthi ngizokhuluma ngale ndaba imizuzu embalwa lapha ngenothi mhlawumbe kuzongithatha imizuzu engamashumi amabili futhi angizukuyithatha inkonzo kamfowethu neveli kulobusuku ngizophumula kulobusuku ngimlalele futhi ke inkosi Thanda ngesitulizayo ekuseni sizoqala inkonzo futhi nonke ningisize futhi sizokhuleka ngoba kwakusenhlizweni yami ukuza bathi awu besingaya eLouisville noma besingaya ezansi eNew Albany kodwa umhlangano ubufanele ube ngowase Jeffersonville ngizoya eLouisville naseNew Albany ngezikhathi ezehlukene kodwa lona ufanele ube lapha eJeffersonville manje sikuthamisa amakhanda ethu umzozo nje inkathi kade ngikhuluma kini lapha cishe imizuzu engamashumi amathathu asikhulume kuye umzozo wani
We are certainly singabantu
ababusiswe ngempela ngaphezulu kokucabanga kwethu ngaphezulu kokuqonda kwethu ngokuba uma ubekhona odumile phakathi kwethu iqembu labantu emsebenzini othile livele ezweni elithile noma usemaqhinga wahlobo oluthize besingacabanga ukuthi ekukhulu ukuba nomuntu odume kangako phakathi kwethu Kodwa namhlanje sinonkulunkulu wasezulwini akekho phakathi kwethu kuphela kodwa ukuthi ehlala ephila ukuphila kwakhe ngathi futhi sibonga kakhulu ngakho Nkosi kungaphambili le kokucabanga kwethu kusobala Kodwa manje ngikhuluma ngokuthi yini izinkonzo nokuya eAfrika nezinto esizame ukuzihlela ngalezi zinsuku ezimbalwa lapha eIndiana nangandlela thize noma enye Kosi kungahle kube nguwe osiqhubela kulelo thende ukwenza lo mbono ugcwaliseke ngakho mayenze intando yakho sikunikele ngalendlela ngokuqonda kwethu okwedlula konke ngakho siyakhuleka Nkosi uma kukhona noma yini ephambene nentando yakho uzosazisa yona ukuze sikwazi ukwenza intando yakho ephelele Manje sibosise kule mizuzu embali elandelayo ukhuluma ngithi ngezwi lakho Nkosi ngokuba izwi lakho liqinise sicela egameni lika Jesu Amen. Asiphenye eBhayibhelini kuMarko isahluko sishiya kalombili.
Niphuma nini ngokwejwayelekile ngeleshumi nambili ngqo. Kulungile manje umlayezo umfishane nje lapha engakhuluma kini ngezwi emva kokufakaza ngalo lapho kanjalo njalo.
uMarko isahluko sesishiya kalombili futhi asiqale cishe ngevesi lamashumi amathathu nane kuya kwelamashumi amathathu sithathe elamashumi amathathu nesishiya kalombili konke awaleso sahluko ngithanda ukufunda lokho akusho ngoba ngiyazi ukuthi lokho kuqinisile Manje si wayesebiza isicuku nabafundi bakhe wathi kubo uma umuntu ethanda ukuze emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele ngokuba yilona lo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakukusindisa ngokuba kuya kumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngumphefumulo wakhe na yingabe angakhiphani umuntu kube isihlengo somphefumulo wakhe na
ukuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazwi ami kulesi sizukulwane esiphingayo nesonakeleyo nendodana yomuntu iyakuba nezinhloni ngaye lapho iza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi ezingcwele. Ngifuna ukuthatha indikimba encane esukela lapho uma ibingabizwa ngalokho ethiwa amahloni. Niyazi ngiyakuthanda lokho. Onamahloni ngami nangamazwi ami ngiyakuba namahloni ngaye. Manje igama amahloni belingahunyushwa futhi ngokuthi ukuphoxeka. Uyazi into o ubhekane nento ophoxekayo ngayo ngokuba namahloni. Lokho enye into eyenzayo ngokuba namahloni kukhombisa ukuthi awuqinisekile ukuthi ukhuluma ngani. Uma wazi ukuthi ukhuluma ngani futhi unesiqiniseko ukuthi uyazi ukuthi ukhuluma ngani, ungakutshela noma ubani lokho, awunamahloni. Kodwa uma uzeze ukhishelwe ngaphandle, uphumile endaweni, kukhombisa ukuthi awuqinisekile. Ngiyaqaphela kuningi kakhulu okwalokho namhlanje, ikakhulukazi endabeni engikhuluma ngayo yokuthi ukuba namahloni ngezwi. Manje yena nezwi bayafana. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama okaphakathi kwethu onguyena izwi namuhla naphakathi. Ngakho onamahloni ngami nangezwi lami futhi yena nezwi lakhe bamunye. Ngakho ngokuba namahloni ngezwi lakhe kulesi esonakeleyo isizukulwane samanje, ngiyakuba namahloni ngaye. Manje siyaqaphela namhlanje, uma umuntu ethi ungumKristu na, kuyinto ethandwa ngabantu kakhulu ukuthi oh ngingumKristu, niyabo. Kodwa uyalikholwa izwi kaNkulunkulu lapho elathi khona lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, oh ngisho nobuso abefundisi buyokhophoza, niyabo. Unamahloni ngo asithi ngokuphilisa kaNkulunkulu na? Unamahloni ngevangeli eligcwele na? Unamahloni ngesehlakalo sakho sePentecost na? Lokho ngokuba namahloni ngezwi lakhe, lelo izwi lakhe lenziwe inyama kuwe. Ngakho izwi lakhe lizofanele liziphilele lona, liphumele kuzo zonke izizukulwane. Laziphilela lona ngezinsuku zikaMose, ngoba ngalolo suku iBhayibheli lathi kumaHebheru isahloko sokuqala, uNkulunkulu emandulo nangezindlela eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofeti. Nalawo baprofeti isonto lathola ukusonteka konke ukuthi ngikathi labo baprofeti lezo zithunywa zikaNkulunkulu ezinesibindi baphuma bengenasonto, bengenahlelo, bengenanhlangano, bengenalutho, baphikisana namakhosi, imibuso, amasonto nakho konke. Ngenkathi abapristi belethwa phambi, babelethwa phambi kwabapristi, babengenamahloni ngoba ngokuqonde ngqo babenoisho kanje inkosi. Uma niqaphela umprofethi emqondweni owodwa wegama ethethemente elidala ngenkathi ethi isho kanje inkosi, manje mqapheleni uqonda ngqo esigabeni sokuthatha indawo kaNkulunkulu. Ngiyaqaphela ngenkathi ekubeka obala phambi kwakhe, isho kanje inkosi, wawela kuNkulunkulu ngqo futhi wenza njengoNkulunkulu. Wayesenikeza umlezo wakhe okwabe kunguNkulunkulu ekhuluma ngaye, isho kanje inkosi. Cabanga ngabaprofethi basendulo ngenkathi befika nalowo mlayezo futhi waphoxa amakhosi futhi wenza abantu bazizwe bengathokomele. Abaprofethi ngisho babezizwa bengathokomele ngoba befanele babe ngabaholi, indoda ekholwayo, futhi ngenkathi izwi lavela ngaleyo ndlela labadalula futhi bazizwa bephoxekile noma benamahloni. Futhi izikhathi eziningi siyakubona lokho, hhayi eziningi, kaninginingi namhlanje, lowo muntu wena uthi ngingumKristu, wabamukela umoya ongcwele lokhu wakholwayo na? Oh, niyabo, bayaphoxeka ngawo. Omunye uthi ngowalelo qembu phezulu lapho elenza konke lapho limemeza nayo yonke leyo nto yokuphilisa kaNkulunkulu na? Izikhathi eziningi amaKristu ayeseka bafuna ukumemezela uma benehlelo, manje ngiyibaptisti, ngiyipresbyterian, ngiyiluthela, abanamahloni alokho. Kodwa uma sekufika ekubeni umKristu ongathatha izwi kaNkulunkulu ngendlela Je eliyo kona ke ba banamashoni angisothi hlelweni niyabo bona ba banamashoni kusho lokho bafanele bafane nalo lonke izwe lemelwe ihlelo elithize manje lokho nje kusanda kufika kulokho ngezinsuku zikaLuther ukuzithatha njengeluthela noma njengomlandeli kaLuther awu kwakucishe impela kusho ukufa impela ibandla elikatolika ngezinsuku zikaWesley ukwazi ukuthi wawuphikisene nebandla lasesheshi kwakucishe impela kube yinhlawulo yokufa ngamasheshi ukumemezela ukuthi wawuyi-Methodist ngezinsuku zePentecost wawungamahloni cishe impela ukusho ukuthi wawungowePentecost ngoba ngokushesha wawubalwa ngokuthi ungumkhingi kongcwele noma isikhulumi sezilimi esithize noma into efana naleyo manje bahlela base beyongena ngokanye nalo lonke elinye iqembu manje uma kufika ubizela ngaphandle ukuthi awusoni nakwelilodwa lalo Uthandwa kakhulu ngabantu ukuthi nje yiPentecost uthandwa kakhulu ngabantu ukuthi yiPresbyterian iluthela kodwa kuthiwani uma sekufika esikhatini eningedika niphume futhi nimele izwi angisonti nakwelilodwa lalo lokho kuyaphoxa uthi Jesu wathi manje uma unamahloni ngami khona ke ngiyakuba namahloni ngawe Kungani eyoba namahloni ngawe na ngoba uzisho ukuthi ngowakhe ube ungeke wamlandela ukuba ke bengithela umfana omncane umfana wami bese phenduka athi ubani mina ngibe umfana wakho ucabanga ukuthi ngikubani bekungangiphoxa bekunganjalo endodaleni yakho kungaleyo ndlela lokho kubizwa ngobuKristu namhlanje uma ukwetha ngegama lehlelo kulungile bebukela ubaba behlelo kodwa uma sekuza ekwemukeleni ubaba bezwi kaNkulunkulu uKristu ka bayaphoxeka abafuni ukuthi yebo ngikhulume ngezilimi yebo ngibona imibono yebo ngiyakholelwa ekuphiliseni kukaNkulunkulu yebo ngiyayidumisa iNkosi ngikhululekile kuyo yonke inhlangano ngikhothameli na Yikuphi kwalokho ngiye kwaKristu oh hey lokho nje bekungabadabula babe izicucu Uyo busuku isikhulumi esikhulu siyangena phakathi kwaso business be full gospel eChicago futhi ake ngithi ukuma lapho umzuzu nje ukuba ngisho lokho ningixolele kodwa izikhathi eziningi niyacabanga nami ngiyakwenza futhi yilokho esikhuluma ngakho iqiniso leBhayibheli aleqeni phakathi kwabantu kodwa liyakwenza ngesinye isikhathi bayobhekuza ngo bamelane nalo kodwa ngempela abaqondile bazama ukubona ukuthi umi kuphi njengendaba yayimayelana nesikhejane sezidakwa ziphikisana ngokuthi yayingekho into yokuthiwa kubuKristu enye indoda yathi ngiyazi lapho obukhona obubodwa lo ngumkapi Sathi awu angukholwa yathi uzane sizo asenze sengathi sidakwe ngempela benyukela lapho endlini futhi benza yonke into ababengayenza futhi yabatshela ukuba baziphekele amaqanda yaseke iwaphosa phansi yase ithi nazi kangcono kunokupheka amaqanda ami kanjalo beqhubeka endlini basebeya ngale kwelinye ikamelo bawela phansi esihlalweni bezumuntu mumbe phandle lapho elishanela engathi vu ethi ezicilela iculo elincane uJesu ufanele asithwale yedwa isiphambano futhi lonke izwe lihambe likhululeke na kunesiphambano somuntu wonke futhi kunesiphambano sami nalesi siphambano esahlukaniselwe ngizo sithwala ngiyoze ngikhululwe ukufa bese ke ngiyekhaya ukuyothwala umqhele Leso sidakwa esisodwa esidala sathi itheni kini sathi ungumKristu yabo ave vivinya kuphela futhi ngezinye izikhathi izwe itholile leya kuvivinya ngakho angizange ngicabange ukuthi lokhu kuyakwenzeka kodwa ngomgqibelo odlule ebusuku ngikholwa ukuthi kwakuyiwo noma ngesonto ebusuku isikhulumi esikhulu angivamile ukubiza amagama abantu kodwa siyazama sisebenza impela ngokuphambene ngongi zama ukugcina lawo masonto ephumile kuleyo nhlangano yomkhandlu wenkolo yobuKristu nalendoda izama ukuwafaka lapho Ngakho yayikhulumela osomabhizinisi ukuthi angifanele kuba ngibe nemhlangano eChicago futhi ngacabanga ukuthi ngiyobe ngise-Afrika ngaleso sikhathi, ngakho angikwazanga ukuthatha. Le ndoda yathi yasukuma lapho yase ithi inhlangano enkulu kunazo zonke, into enkulu kunazo zonke emhlabeni manje yaba khona. Onke amasonto abuyela ebandleni Katolika enhlanganweni yomkhandlu wenkolo yobuKristu, namakatolika azokwemukela umoya ongcwele. Isicupho esinjepho sikaDevon nalomholi umfowethu Shakarian, umongameli wosomabhizinisi bakazwelonke, wasukuma wayesethi emva kokuba indoda isihlale phansi wathi leyo akusiyo indlela esakuzwa ngayo. Wathi umfowethu Branham wasitshela ukuthi le nhlangano yomkhandlu wenkolo yobuKristu yiyo baqhubela bonke ophawini lwesilo nendoda ehlezi emsamo. Wathi iyoyiqhubela ophawini lwesilo wayesethi ngiyakukhothamela ukuba ngikholwe ukuthi akushoyo kuyiqiniso. Wayesethi bangaki abenu abangathanda ukuza umfowethu Branham efika futhi aninike uhlangothi lwangeqiniso lakhona. Phakamani futhi kwakukhona abantu abayizinkulungwane ezinhlanu nento bamemeza kakhulu bakhala ukuba nje ngifike usuku olulodwa, usuku olulodwa. Umfowethu Carl Williams wangibizela enhla wathi, mfowethu Branham, mfana ngiphume ngajabula kuleso sihloko. Wathi bebenezingqwabanqwaba zemali engamakhulu amadola ibekwe ezandleni zami ukuba ngikuthengele ithikithi lendiza phezulu lapha ubuye ubuyele emuva. Niyabo usuku olulodwa nje, niyabo labo bantu lelo zwi niyazika lapho ngezinye izikhathi singakwazi khona, niyabo. Kodwa niyabo uma ngempela akunandaba ukuthi izwe limelene kangakanani nalo, ukuthi amahlelo amelene kangakanani nalo, uNkulunkulu ulifakazise ukuthi liqinise. Uma ihora elikhulu ekugcineni selikhadla, izinto ziyokwenzeka mhlawumbe esingacabanganga ngazo. Yebo, kukhombisa ukuthi awuqinisekile uma uphoxeka, ngakho ubungabona ukuthi kungcono ungayixoxi indaba. Uma uzoba namahloni ngayo, ungayethande ukuyixoxa, ukuyihoxisa. Kodwa ingakwenza kanjani indoda egcwaliswe ngomoya ongcwele? Ingakwenza kanjani indoda egcwele amandla kaNkulunkulu nothando kaNkulunkulu enhliziyweni yayo? Ikhuluma nendoda imizuzu embalwa futhi ingabi saphatha okuthize mayelana nothando olusenhliziyweni yayo na? Niyabo, kukhona into ethize eyenzekayo ungeke wakwenza. Lolo yiko kufanele kube yilolo suku olubi uJesu ayekhuluma ngalo. Abantu banamahloni ngezinangomoya kaNkulunkulu osebenza phakathi kwabo. Kodwa uma iqiniso lenziwa licace kubantu, uNkulunkulu-ke yena uqobo ezembula ngezwi. Manje noma yiphi indoda ingenza noma yiluphi uhlobo lwezisho, futhi sibe nakho kulezi nsuku futhi lapho obekukhona izisho eziningi ezishiwoyo obekukubi kabi. Kodwa niyabo, uma kukhona iqiniso lifanele libe ngezwi, ngoba bathi babe nazo zonke izinhlobo zezinto zamafutha egeleza ngabantu negazi liphuma ezandleni zabo nabesifazane emhlane yabo kuleli gazi, futhi lehla ngezicathulo zabo futhi baphakamise izicathulo zabo futhi bathulule amafutha namaxoxo ephuma egquma futhi ecoxoma ehla emsamo. Nazo zonke izinhlobo zezinto ezinjalo, ayikho into enjengaleyo eBhayibhelini. Awukho sithembiso sanoma yiphi into enjengaleyo eBhayibhelini. Kuphela lathi ngezinsuku zokugcina umoya uyosondelana kakhulu uyodikisa abakhethiweyo uma kungenzeka, kodwa akukho mbhalo walokho. Kodwa uma sekuza kwela ngokoqobo izwi likaNkulunkulu elimsulwa eliqiniswe nguNkulunkulu libonakala ngisho liphoxa elinye iqembu ngasohlangothini lwezidlamlilo, niyabo, kukhona ukuphoxeka ngalo. Kodwa liyilo ngempela kowesilisa nokowesifazane, umfana nomintombazane ngempela ongumKristu ngokoqobo. Ngenkathi uNkulunkulu enze isithembiso sobhapathizo kamoya ongcwele futhi wemukele, kukhona into ethize ezinza phakathi kwakho ukuthi akukho lutho oluthatha indawo yayo. Uma indoda ike yaze yahlangana noNkulunkulu, hayi kokusetshenzwa ngamadlingozi athize, umdlando othize, noma imfundiso yezenkolo ethize, ikhathekzimu elithize, noma isivumokholo, noma umbhedesho ewemukele ibe iyinduduzo yayo uqobo. Kodwa uma ngempela ifika endaweni njengoba kwenza uMose kwingemuva logwadule, yenyuke ibhekane ubuso nobuso noNkulunkulu somandla. amandla bese ubona iphimbo likhuluma kuwe ncamashika kanye nezwi nesithembiso sehora kukhona into eliyenzayo kuwe uyabo awunamahloni ngalo lenza into ethize kuwe manje ake sibuke manje okwemizuzu nje embalwa elandelayo kukhona abanye abantu abathola isehlakalo esinjalo futhi njengoba ngikhuluma kini namhlanje hhayi njengesonto noma njengehlelo ngikhuluma kini njengomuntu ngamunye hhayi ngoba niza lapha ekule tabernakele ngenxa yokuthi ngiyanithanda nani niyangithanda hhayi ngenxa yalokho ake ngikhulume kini njengesidalo esifayo ukuthi ngolunye usuku uzofanele ufike ekupheleni kwelempilo futhi ngingahle ngingabi lapho nomunye umshumayeli angahle angabi bikho lapho kodwa nguye kuphela ongahlangana nawe lapho nalowo ngunkulunkulu futhi wena wena ngilalele futhi hhayi ngoba noma umkami engumkristu olungileyo noma umyeni wami engumkristu olungileyo kodwa ngabe ngilahle yini kunkulunkulu na ngabe ngihlangene yini nonkulunkulu kanjalo na hhayi ngoba umelusi wami wahlangana nonkulunkulu noma ngoba idikoni lami lahlangana nonkulunkulu kodwa ngabe ngihlangene naye na hhayi ngoba ngamemeza hhayi ngoba ngakhuluma ngezilimi kodwa ngoba ngahlangana naye njengomuntu khona-ke awusoze waba namahloni ngalokho ukhona nje into ethize ephelele kakhulu nemsulwa neqinisileyo funi khumbulani ungahle uhlangabezane nomoya oyoziphathisa okankulunkulu ungahle uhlangabezane nomoya oyokwenza lokhu lokho nokomunye ulandele kancanyana bese ubone ukuthi ukhathanise kanjani nezwi kankulunkulu ungahle uhlangabezane nomoya oyokutshela ukuthi usindisiwe bese ukunika ukuba nokuzwa okuyinkazimulo futhi uyomembeza futhi ukongoloze bese kuthi-ke uma sekufika ekuphikeni izwi ungakwenza kanjani umoya ongcwele owaloba izwi uphike izwi lakhe uqobo na lowo moya ufanele uphawule sonke isithembiso sikankulunkulu ngo-ameni uma kuwenjalo khona-ke awuzange uhlangabezane nonkulunkulu uhlangabezane nomoya odumisayo nezwe ligcwele wona namhlanje kodwa uma ubona unkulunkulu ehla futhi enze inkulumombiko ukuthi uzokwenza into ethize khona-ke iyabuya bese yenza lokho isikhathi ngesikhathi khona-ke unomoya kankulunkulu wangokoqobo umoya kankulunkulu bungaba kanjani phezu kwendoda umoya ongcwele owaloba ibhayibheli bese ujika bese uphika lokho akuqinisile lokho kwakungokolunye usuku oluthize kwathi isithembiso engesenu nesabantwana benu esabo abakude nabaningi inkosi unkulunkulu wethu eyakubabiza lezo kwakuyizenzo zesibili elamashumi amathathu nesishiyagalombili ungakwenza kanjani-ke umoya ukwemukela noma yini ehlukile kulokho futhi ube ngukankulunkulu kanti amahebheru eshumi nantathu esishiyagalombili athi ujesu kristu ngenizo namuhla naphakade na uma-ke omunye ethe o ngikholwa ukuthi wayeyisazi sezimfihlo zokudabuka kwezinto zonke ezikhona wayengumuntu olungileyo wayengumprofethi kodwa mayelana namandla akhe ngangikhuluma ngobunye ubusuku no-George Smith umfana uhamba nendodakazi yami uRebecca umfanyana okahle wayequla lapha etabenakele umfana oyibhaptisti wavele nje wathatha wabatshela lisuseni igama lami kuleyo nto angifuni lutho oluhlangane nayo futhi kwawukhona inelekazi elincane abe nenkomfa leli bandla elithize lebhaptisti phezulu emagqumeni futhi bamelene ngokugqilile nami bonke phandle lapho futhi mayelana nokunga abanalutho abamelene ngalo nami kumelene naleli zwi mina njengomuntu akukho abangakusho okumelene nami angikaze ngibalimaze kodwa yilokho abakwesabayo nabo manje sathi babenalo mhlangano enhla lapho njalo futhi babene kwakuzoba nesithunywa senkolo ukuba sithathe ubusuku obuthathu ngokugcina kwale nkomfa enkulu phezulu emagqumeni lapho okwakuphole khona kwenzeka ukuba kube lesithunywa senkolo sasukuma sasesiza kumaku weshumi nesithupha sasesithi baningi kakhulu abantu namhlanje abangenakukholelwa ekuphiliseni kankulunkulu sathi ngangisendiya futhi ngangisendiya ngenkathi indoda lapha e-United States egama lingumfowethu Branham ifika umelusi uqala ukuwela sathi umkami wayebulawa ngumjavuza ngangiyibubuthe noma into efana naleyo wasikhulekela ngamunye namunye wambiza ezethamelini
engalwazi ngisho lolimi lwethu Nkobo futhi wakhuluma amandla kaNkulunkulu wayesethi silapha siphilisiwe awu bazama ukumvala abakwazanga ukwenza lokho ngokuthi niyabo khona impela enkomfeni yabo Nkobo manje ke baze baphika ngisho yanoma yini nabanye babantu ngisho eyami udadewabo walomfana bona ekudleni bengenakusho lutho babefuna ukwazi ukuthi wayexhumene ngandlela thize babengehla bayothola omunye wamanenekazi wathi awu ngiyakukholwa uRebecca noGeorge bamba ukuyobona elinenekazi futhi lahamba laselithola intombazane eyayiphethwe ithe ukulibala kancane ngakho bathi angiwelele lapho uzobona intombazane ngobuye ebusuku ngase ngiwelele lapho inenekazi elincane lalihlezi lapho ngase ngithi uyikhona na yathi cha angazi noma ngiyilo noma angisilo awu yayingayibele umoya kadebeli nje abawuqondi niyabo uthetha wena futhi awazi uyafika bese ubudlova ngoba umuntu futhi abawazi abesifazane ophumela lapha emgwaqeni begcoke lezi zikhinde baqondi bangahle babe bebengahle bakwazi ukufakisa ukuthi bafuke kukho ukuthi abakaze beze lutho olubi ngakumyeni wabo noma kanjalo njalo kanjalo kodwa enhliziyweni yabo abaqondi kodwa moya kadeveli usubathathile bakhwelwe yiwo kungani owesifazane afune ukuhundula izingubo zakhe azikhumule phambi owesilisa na munye kuphela umuntu okwenzile ebhayibhelini futhi babe uhlanya abanye bazama ukuzimboza baqondi uhlakaniphe awabuqili kunobuqili kakhulu fanele ubhekisise uzikale ngezwi likaNkulunkulu futhi ubone ukuthi umi kuphi Enenekazi encane athi oh bangitshela ukuthi ngabaphathizwa ngise inganyana lathi angazi noma ngikholwe yini le nto noma cha ngathi awumkholi uJesu Kristu na lazelethi awu angazi noma ngiyakhola noma cha lathi enye yale nto eyinkohliso angiyikholwa ngathi awu kusobala awuyikholwa into eyinkohliso ngathi kodwa uyakhola ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu na oh lathi angahle kuba wayekade eyiyo Ngathi ngase ngithi uyakhola ukuthi usenguye namhlanje uNkulunkulu obengakusindisa nalathi ngabe ikhona enye yalokho leyo nto mayelana nokuthi lezo zimangaliso nezinto ezinjalo na angikholwa lutho ngakho ngase ngithi ubuye kwenze njani kuba wawuhlezi emthanganweni futhi wabona uNkulunkulu umoya ongcwele okunguyena kuphela uNkulunkulu okhona esebenza phakathi kwabantu uNkulunkulu kubaba insika yomlilo nabaprofeti uNkulunkulu endodaneni yakhe bese kuba uNkulunkulu kubantu bakhe na izingxenye zikaNkulunkulu nje ezingehlukaniseki uNkulunkulu omkhulu oyedwa osibekela iphakathi ngathi ubungabonani uma yena phakathi kwabantu bakhe enza izimpuputhu kuba zibone izithulu kuba zizwe abuke lapha yaphezulu kwezethameli bese tshela abantu ukuthi yini eyayingalungile kubo futhi njengoba enza ngenkathi elapha emhlabeni na lathi ngikhola ukuthi bekungaba isibikezelo ngathi usesimweni esibi kunebe ngicabanga ukuthi ubukuso ubungaba ngcono kuba ubuhlanya uyabo ubungeke ubandakanyeke Kodwa ngathi nje ungenwe ngumoya omubi. Ngathi ngenkathi uJesu etshela owesifazane emthonjeni mayelana namadoda akhe, ngenkathi ebuka phezu kwalabo bantu futhi wayibona imicabango yabo, wawungakubiza ngesibikezelo lokho na. Ngiyabonje songeke ulwe ngehlelweni elibizwa ngeluthelo ukuthi noma yini ephambene nalokho, iyo bayiphutha. Manje uNkulunkulu ufuna indoda esongelwezwini noma yini ephambele nalokho iphutha. UJesu wathi onke amazwi omuntu awabe ngamanga nawami abe iqiniso. Wawukhona indoda onyakeni wesayense ngempela egama linguNowa wayengenamahloni ngezwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu wahlangana naye futhi wakhuluma kuye wazi ukuthi wawunguNkulunkulu. Futhi wathi nizakuna naliweveze line. Kodwa wakhona ukuthi nizokuna. Ukukhola ayenakho wayenge namahloni kukwenza. Wathatha iminyaka eyikhulu namashumi amabili ukwakha umkhubi kanti izwe liphambene naye wayenge namahloni ngezwi likaNkulunkulu ngosuku lwakhe. uNkulunkulu wamsindisa nabendlu yakhe ngakho. ukhona ekufanele ukuthi kwakubonakala ungubula kangakanani kwabanye abantu kodwa kuye kwahlangana noNkulunkulu. Akulendaba ukuthi omunye wayengowesayense kanjani, lokho kwakuphambene ukuthi washo kanjani ukuthi kwakungeke kwenzeke, kwakungeke kwenzeke, wahlangana noNkulunkulu. Kuyilokho-ke uma wazi ukuthi ukhulumane kuye ngocabanga ukuthi kwakungubula ngenkathi umuntu mumbe kanti ngiyazi ukuthi kukhona abantu abambalwa ezweni abambelela kulokho engikushoyo ukuthi uyiqiniso. Ukuma lapha futhi ngithi esho kanje iNkosi, ngiya e-Arizona lapho ngiyohlangana nezimbelosi eziyisikhombisa zisicuku. Awu, kwakukhona iqembu lendoda limi lapho ukukubona kwenzeka. Ngobunye ubusuku ngikusho iLos Angeles iyowela olwandlekazi, kodwa uma uhlangane noNkulunkulu, noNkulunkulu owahluleki, uNkulunkulu owenza khona impela athi uyokwenza, ubekwenza njalo, awunawo-ke amahloni ngakho. Awuthi ngeke uhamba emuva futhi uphoxeke ngakho, ungawutshela wonke umhlaba. Uma indoda ihlangana noNkulunkulu ikhulume kuye, bumpela bukaNkulunkulu bube ngobayo enhliziyweni yayo, ayinamahloni ngalo. Unowa wayenganamahloni, kwabonakala kungubula kulo lonke izwe, kodwa hhayi kuye. UMose ngenkathi ephambi kukaFaro wayenganamahloni ukutshela uFaro ukuthi lezi zinto ezithize ziyokwenzeka ngoba wayehlangane noNkulunkulu. UNkulunkulu wamtshela esihlahleni esivuthayo. UMose wathi ngiyangingiza yilokho ayenakho amalimi, wathi nango eza u-Aroni, wena iba nguNkulunkulu kuye futhi yena uzoba ngumprofethi kuwe. Ngiyazi angakhuluma kahle, kodwa ngizoba nomlomo wakho. Ubani owenza umuntu akhulume na? Amen. Ngiyakuthanda lokho, lo nguNkulunkulu. Ubani owenza umuntu abe isithulu noma ongakhulumi? Noma ubani owenza umuntu akhulume na? UNkulunkulu kwenzile. Wathi Nkosi, ngibonise inkazimulo yakho. Wathi yini lezi zanensakho na? Wathi indunga. Wathi phansi enhlabathini yaphenduka inyoka. Wathi iqoshe futhi yaphenduka yabuye yaba induku. Amen. UNkulunkulu. Fakazana sakho esifubeni sakho wasifaka wasikhipha simhlophe sinokuthoko. Wathi sibuyisele bese usihoja futhi, futhi sasinjengesinye isandla. NginguNkulunkulu. Wayeseke enyukela phambi kwaFaro futhi usho athi akabo kusho wathi kuzaba kanjena kanje. Waxosha isihlabathi wayesesiphosa phezulu emoyeni, wayesethi isho kanje iNkosi, makufike amazeze phezu komhlaba, namazeze afika. Wathatha amanzi wayesewathululela emfuleni, wayesethi isho kanje iNkosi, futhi yonke imifula nakho kwake waphenduka igazi, wabiza isithotho sehla siphuma ezulwini. Niyazi ke izinsuku zokugcina kuzofanele kube nalezo zinhlupho ziphinda futhi. Kulikhumbulani siphingi ngesikhathi eBhayibheli inhlawulo kwakungukufa ngokukhandwa ngamatshe nebandla elingakholwa liyokhandwa ngamatshe lize life ngamatshe esiphotho, kwabe kwaba indlela kaNkulunkulu. Yes, Jesus. Uyokhanda ngamatshe lelizwe elingakholwayo, lesi sizukulwane esiphingayo. Uyosikhanda ngamatshe evela ezulwini, ngamatshe esiqoda asinto ayithalenteni linye okungamaphawundi ayikhulu. Ibandla liphingayo liyofa, izwe eliphingayo liyofa phansi kwesijeziso sikaNkulunkulu, phansi kokukhandwa ngamatshe njengoba enze ekuqaleni. Lungisela uNkulunkulu bandla, yilokho sonke esifanele sikwenze, phendukelani kuNkulunkulu. Lo obuso obulufifi obuhwanqa bezindwele esezimpunga, onempandla izingalo ezizaqile, u-Elija oneminyaka engamashumi ayishiyagalombili ubudala ehlezi phezulu lapho ehlane ebuka phandle phezu kwezono zabantu. UNkulunkulu wakhuluma kuye ngokunye ubuso wathi yehlalapho bezotshele wahamba ukuthi akuba ngisho amazolo ayakwehla ezulwini uze uwabize. Sengiyawabona amehlo akhe amadadana ebuka phansi kwaleyo tshebe emhlophe ebukeka isongene leyo nduku esandleni sakhe ehambe ehla ngomgwaqo njengomfana oneminyaka eyishumi nesithupha obudala. Wanikela ngqo ebukhoneni benkosi wayesedakukho ngisho amazolo azovela ezulwini ngize ngiwabize. Wayengenamahloni nguNkulunkulu noma izwi lakhe atshele inkosi noma ubani omunye. Wayengenamahloni, wayengadingeki kucasha, athi manje Ahabi uzoba yi. Ungifaka emqondweni wento ethize njengathi uqobo, ngase ngithi kubantu, ngifika endaweni ngani ngidinga wakunika ukukholwa yilokho engikukholela ekhaya manje ngokuthola ukuchuba kusha kokukholwa ekube njalo kubukase kanjalo uma ukhulekela abantu uyaxolisa Mnumzane Develi ungasiza yini uwele futhi ungidedele ngi Lotho ukukholwa kunezikhwepha nomoya esifubeni sakho uma kukhuluma yonke enye into ithula tu ungangeni Mnumzane Develi phuma phuma lapha indoda nakaNkulunkulu ngithunywe ngokuyalwa nguNkulunkulu bayeke lokho kuyasuka Awona ukholisa kuDeveli awuhlangene ngalutho naye awuna mahloni ngezi likaNkulunkulu awuna mahloni ngokuthonywa kwakho asina mahloni ukuthi siwobani amahloni kuphela ngiyiwo ngokuthi nginguBrenham lokho ngokuzalwa kwami osemhlabeni nginamahloni ngokwehluleka kwami kodwa njengengeke uyatha nginamahloni nginamahloni ngezi lakho noma ngabe amahlelo amakhosi amakhosi amakhulu kumbe noma Ungahle kube yini nje ngilungele ukunikeza impendulo uNkulunkulu uyayibiza Mose wenyuka waya phambi kwaFaro wayengena amahloni ukumtshela ukuthi bangeke baqedise futhi bathathe izinsuku zakhe ezingaka phandle ehlale wathi abanye besifazane abahlale ngabantwana benu wathi sizohamba sonke akukho ngisho nentsela yodwa ezosala ngemuva sizothatha izinkomo zethu nakho konke Wenge namashoni hayina wenge ngukhanyeli wakhululwa yalesi sizathu esilise nomoyisifazane ukugula kumbe noma yini uma eke wangena ebukhwaleni bukaNkulunkulu nowaziyo ukuthi uNkulunkulu ubaphilisile uthatha izinyathelo zokungena ekukhanyeni ngokukhululwa awuqedisi kunoma yini Kululwa wawusetisweni yakhe ngokuba wayehlangene loNkulunkulu wathi ngiNkulunkulu kaAbrahama onika uAbrahama isithembiso nesikhathi isikhathi sokuhlengwa sokukhululwa sesiseduze ngikuthumela ezansi lapho kuba ubakhiphe yini azoyiqonisa ngalokho na uFaro wayengambulala wayengumuntu nje wayesigcina wayengambulala kodwa wayengenamahloni lezi akahlanga wayeseguga ngamadolo akhe wayesenxusa kuFaro ngalutho wathi izela ukubathatha wathi kulungele khona uzoba khona amazenze phezu komhlaba uyoze ugabuze kuwo futhi lapho yilokho okwenze wathi oh Mose basuze wathi kulungele manje uyaphenduka na wathi oh ningahamba izinsuku ezingaka ehlale wathi manje-ke uyosingathi impukane amen wathi kumnyama kuzofika kwakumnyama ngawo ukuthi wawungakwazi nokubona indawo eyodwa kuya kwenye futhi egcineni kufika ukufa kusukela kuFaro kuya encekwini kwakungukufa komntwana omdala kunabo bonke emndenini Wayengena kuqonisa kunoma ubani wayindodana kaAbrahama ezalwe emoyeni kaNkulunkulu enikwe ukuthunywa uNkulunkulu umlayezo kaNkulunkulu ukuba ehle futhi akhiphe laba bantu uNkulunkulu angabize yini into efanayo ayihora ukukhipha esontweni mlobokazi la uDaniel Wayenga noma uDavid njalo wayengesabi phambi kukaSawulo ngenkathi wonke umuntu wayesaba uGoliath phandle lapho wayengesabi ukwenyuka wayesethi inyeku yakho lo mfo obukeka ebomvana omncane wathi inyeku yakho yayeluse izimvu zikayise nebhera liyangena yase lithatha eyodwa yazo ngalixosha ehlale ngase ngilibulala ngaleyo ndwa imali Kungena iphubesi oh hey kungena iphubesi lase ithatha eyodwa yazo lase libalekela ehlale futhi ngalishaya ngalilahla phansi ngendwa imana ngenkathi livuka ngalibulala wathi noNkulunkulu leyo nkosi ehlubukile imi lapho lawo masosha ayizintekenteke ezisho ukuthi akhonze uNkulunkulu wasezulwini futhi evumela lo mfilito ongasokile abe athi ngekelelele lapho futhi eyise imibuto kaNkulunkulu ophilayo wathi nyeku yakho futhi izombulala ngokuba uNkulunkulu owanikela ibhubesi nebhere kimi uyonikela lo futhi lo mfilisti ongasokile Angingizanga awashonga ukuthi mhlaphe kuzokwenziwa wathi kuzokwenziwa wayengena amahloni uDanyeli phambi kwenkosi wayengesabi ukuphikisa iziyalo zayo ukuthi awukho umuntu oyokhuleka kuphela kuye wavula ngebelezi amafastela wayesephosa phezulu ifulemu yefastela wayesekhuleka kathathu ngosuku wayengesabi uShadraki uMeshaki no-Abednego wayengesabi leso sithando somlilo bathi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula uNkulunkulu angasikhulula kodwa uma engasikhululi asisikhothameli isithombe sakho babengenamahloni ngakho khawumnumzane ngempela babengenamahloni ngakho ngoba babazi Samson wenge na mashoni phambi kwabafilisti ekathi kulungwane igijimela kuye ngwaxotsha umhlathi womnyuzi. Lezo zigqoko zezivikelo zazithi azibe yi-inti nohafu obugwenzi zethusi. Washaya kulungwane wayelahla phansi ngalo futhi wayesalokhu enalo mhlathi esandleni sakhe. Akaphoxekanga wavele nje waxosha lokho okwakusezandleni zakhe. Wayesehamba eyosebenza ngakho wayazi ukuthi umoya kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Wayazi ukuthi wazalwa engumnazari, wayazi ukuthi awukho lutho olwalungamkhathaza, wayengeke kaNkulunkulu. Inqobo nje uma wayesentandweni kaNkulunkulu akukho owakungaba endleleni yakhe. Akunandaba ukuthi mangaka amakhosi noma amafilisti kumbe noma yini enye equbukayo kunjalo. UJohane wayenganamahloni ngezwi kaNkulunkulu elafika kuye ehlane futhi namtshela ukuba ahambe abhaphathize ngamanzi. Wayenganamahloni ukuba athi bekani uJohane uNkulunkulu wehlisa isono sezwe ngokuba umoya kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Wayenganamahloni phambi kwabapristi. Wayenganamahloni ngezwi kaNkulunkulu ngenkathi enyukela uHerodi umkaFilipu. Wayehlala uHerodi wenyukela ngobusweni benkosi lokufa obudala obuso obunovolo ephuma ehlane lapho uyaphuma lapho engenamfundo noma lutho olunye. Wayesenyukela ngqo ebusweni bukaHerodi wayesethi akusiwo umthetho kuwe ukuba ube naye. Wayengenamahloni ngezwi kaNkulunkulu impela, wayengenawo ngokoqobo amahloni ngalo. UStefano wayengenamahloni ngezwi kaNkulunkulu. Kala abantu basePentecoste phezulu lapho ngosuku lwePentecoste ngenkathi bekuthene ekamelweni eliphezulu umongcwele wehlela phezu kwabo nesithembiso sikaNkulunkulu. ULuka 24 elamashumi amane nesiyagalolunye wathi bekani ngiyathumela kini isithembiso sikababa wami, kepha lindani emzini waseJerusalema nize nimukele amandla avela phezulu. Naso impela isithembiso izwi likaNkulunkulu elasethembisa kubo, bekani ngiyathumela isithembiso sikababa wami phezu kwenu, kepha lindani lapho ningabe nisathola isayensi ezenkolo noma izimfundo kanjalo njalo, lindani nize nembathiswa amandla futhi lekati namandla ezulwini efika njengomoya onamandla ovuza abengenamahlani wevangeli. UPetro wasukuma wathi, phendukani ilale lowo wenu ndoda ngezandla ezimbi nibethele inkosi yokuthula uNkulunkulu ayivuzileyo kwafileyo futhi singufakazi ngokuba lokhu uJoweli athi kuyafezeka ngezinsuku zokugcina ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Wayengenamahloni ngevangeli. UStefano mncane njengoba ngike ngamphatha emizuzwini embalwa edlule ngenkathi edabula lapho njengesiphepho esinamandla amakhulu, wayesuye umshumayeli wayeyidikoni nje kodwa wafakaza ndawo zonke ngokuvuka wayehlangane noNkulunkulu. Futhi nje kufana uzama ukumyekisa awu ngakufana nokubeka indlu eshishayo iphuma umlilo ngosuku olunomoya ngesikhathi esomileyo ngane njalo uma umoya uvunguzile nje ukhela omunye umlilo. Bamfuthula phambi komkhandli weSanhedrin. Ningaqonda ukuthi kwakuyini leyo na? Lokho kufana nomkhandli wenkolo yobuKristu. Zonke izinkolo ziphethwe inhloko phakathi phansi komkhandlu wenkolo yobuKristu. Zonke zaziphethele lapho phansi komkhandlu weSanhedrin. AbaFarisi abaSadusi oHerodi noma ngabe babe yini babefanele beze bangene kulowo mkhandlu. Futhi bamhlwitha hayi nje inhlangano eyodwa kodwa umkhandlu omkhulu wamhlwitha. Sizomesabisa kuphume isibindi. Ngenkathi enyuka ngalokho buso iBhayibheli lathi ubuso bakhe babubukeka njengengelosi. Wathi mathotha abazalwane ke ngikhulume kini. Obaba bethu babakhe eMesopotamiya bengakafiki eHarana kanjalo kanjalo. Wayesalokhu ekhubeka futhi enikeza imibhalo. Wathi ke lapho esephethe konke umoya wehlela kuye wathi yini abantu abazilukhuni eniwasokela enhlizweni nasezindabeni imelana njalo nomoya ongcwele njengoba kwenza oyihle nenze njalo nani. Wayengenamahloni ngevangeli, wayengenamahloni ngezi, wayengaphoxekile phambi kwa noma imuphi umkhandlu weSanhedrin. Qabo uPawulu washo phambi kuka-Agripa eyiJuda wafundisa phansi kwaGamaliyeli wayeyisicukuthwane esithize. Kodwa ngolunye usuku esendleleni ezansi ebheke eDamaseko ungena ebukholeni uxhumana noNkulunkulu nengelosi yehla ivele ezulwini ngesimo sensika yomlilo ukukhanya kwamshayayo kwamlahla phansi. Wasukuma wayesethi, Nkosi ngubani na? Wayesethi, nginguJesu. Yebo, phambi kuka-Agripa wayephinda indaba futhi wathi anginamahlani ngevangeli kaJesu Khristu ukuba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo impela. manje bangani sehle njalo nomuntu sehle sedlule onyakeni kodwa sedlule isikhathi. Kodwa angisho lokhu, indoda eke yafika yaxhumana noNkulunkulu oyizwi nezwi lacaciswa futhi labonakaliswa kuyo, akukho mahloni ngalokho. Awuphoxeki, kungiphoxe ukuba ngisho ukuthi ngilikholwa, ngilikholwa lonke izwi likaNkulunkulu. Akungiphoxe uma iNkosi ithi angisho noma yini yahamba uyisho futhi uyenze. Akungiphoxe uba ngisho ukuthi ngigcwaliswe ngoMoya oNgcwele. Akungiphoxe uba ngisho ukuthi ngikhulumile ngezinye izilimi. Akungiphoxe uba ngisho ukuthi iNkosi yethu ingibonise imibono. Akungiphoxe uba ngisho ukuthi iye izwe namuhla naphakade. Omani lethu aphambi kwababusi namakhosi ngenxa yegama lami, ningadlinzi ukuthi niyothini ngokuba niyakuphiwa khona ngalelo hora. Akusiwe ukhulumayo kepha uBaba wami ohlala kini. Ngibona amahloni ngami nezwi lami kulesi sizukulwane. Ngiyakuba namahloni ngaye phambi kukaBaba wami nezingelosi ezingcwele. uNkulunkulu asisize singabi namahloni. Yebo sisize kuba sibe ngufakazi ophilayo. Onke amadoda eTestamente elidala uma kufika lawo profeti baba yizwe eliphilayo, babe yizwe. UJesu wathi babebizwa ngoNkulunkulu futhi babe yibo, ngoba izwe kaNkulunkulu leza kubo bathi isho kanje iNkosi. Futhi noma yimuphi umfundi kaKristu ofike waxhumana naye ekuhlengweni ngensindiso yangena enhliziyweni yakhe, ungongene ngoNkulunkulu. Futhi intoboni yokuphila esifanele siyiphile, futhi sifanele sihambe kanjani, nokuthi sifanele sikhulume kanjani. uNkulunkulu ezimele ngemizimba yethu uqobo efayo. Na ubani obengaba namahloni ngalokho na? Uma ngifika endaweni ukuthi ngibekise embuthweni wamaphoyisa lapha eJeffersonville ngehla umgwaqo kuwo onke amagunya, bengingeke ngaba namahloni ngedolobha. Bengiyoba ingxenye yedolobha, bengiyoba iphoyisa ingxenye yedolobha ukugcina umthetho nokuziphatha. Uma umuntu egijima ilambu libovu, ngingebe namahloni ukumtshela ukuthi wenze okungafanele, nika ithikithi. Lo umsebenzi wami, ngoba ngiyakhokhelwa idolobha, ngiphila ngedolobha, nginegunya elivela edolobheni. Awena ndiyaba noma betakiwe noma bekwenze njani kuye, bayongeseka ngimi ezinkundleni zami ngoba ngiyiphoyisa. Ngimisiwe noma ngafakwa lapha futhi nganikwa igunya kuba ngenze lokhu. Ufanele uthathe umthetho namalungelo nezinto futhi ubone ukuthi kwenziwa kahle. Bese-ke uma ngingumKristu futhi ngagcwaliswa ngomoya, ngembethe ubufakazi bokuvuka kwaJesu Kristu ukuthi ngiyizwe namuhla naphakade, ningazami ukuvumela udeveli ahambe eniphusha ethi awukwenzi lokhu futhi awukwenzi lokho. Ngiyakwenza. uNkulunkulu unike wena niyabo asinamandla. Lelo phoyisa alinawo amandla okumisa imoto eyodwa. Kumayelana ngesinye isikhathi zimoto enamandla amahashi angamakhulu amathathu noma amane, belingenzani ngalokho na? Kodwa linegunya. Nalelo ibandla sinegunya ngokuvuka kukaKristu nezwi lakhe elithenjisiwe. Haleluya! Izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza, ezingaphezulu kwale niyakuzenza ngokuba mina ngiya kubaba. Ningabi namahloni ngaye kulesi sizukulwane esonakeleyo esisambathekile, isizukulwane sokugcina esiyokwe sibe semhlabeni, lesi esonakeleyo ukuphinga nesigcwele zonke izilonda ezinobovu. Konke yonke into ebinokuhlonipheka isiphenduke ayangabi nokuhlonipheka. Ezombusezwe zikazwelonke, amanyala izizwe ziyehlukana emuva nte emenweni yase-Afrika. Kubazingeli abazowabweni abethatha imisakazo efakwe amandla amakhulu kuba beze u-Elvis Presley, uPat Boone nalabo bafo nalowo mculo wokuzibinya ne-twist. Ewomtabo bezama ukuba bababone behamba bekwenza, bengekuzisa ikhanda labo futhi benza kanjalo abomdabu bame bese bekubuka. Kodwa niyabo abasiyo amamelika njengoPat Boone noElvis Presley noRicky Nelson, futhi labo bafo bayiwo abasibo oJuda balolo hlobo. Kodwa ba niyabo ngumaya namaya awukho emelika kuphela, usuzisabalalisele phezu kwezwe ukubaletha empini yase-Armageddon. Baziphatha kanjalo noma ngabe bavela kusiphi isizwe e-Afrika, eNdiya, noma ngabe kuyini. Leyo ntamba nento isisabalalele kuwo wonke umhlaba ngumuntu oyedwa nje ikuqala. Lenze njalo nevangeli namandla kaNkulunkulu somandla. Usabalale wajikeleza izwe nesikhathi sokwehlukana manje sesiyenzeka lapho uNkulunkulu ebiza khona umlobokazi nodevel ubiza ibandla. Mangibe ingxenye yomlobokazi asikhuleke. Nkulunkulu othandekayo sibona isandla esilobodongweni Nkosi sisesikhathini sokuphela. Siyazi ukuthi kukhona izinto ezinkulu ezihlezi ngaphambili kodwa nokho ndawo ngaphandle kule ngova phandle lapha kusekhona abantu abaqotho omiselwe ukuphila. Bekungeke kwenzeka ukuba indoda yodwa noma indoda amabili kodwa uNkulunkulu sonke kanye masisabalalise kuwo onke amakhona esingakumela kuwo izindaba ezinhle ukuthi uJesu uyeza futhi niyabo nje sihambe sisabalalisa isinkwa esincane. Izwe lincane noma phi lapho izinkonzo zikhona ziyolandela lokho kudla noma ngabe kufika ngetape kumbe noma ngabe kufika ngezi noma ubufakazi izinkonzo ziyokulandela kwelomkhulu lakho ukuba kulotshiwe lapho kukhona isidumbu lapho izinkonzo ziyakubuthana khona. Jesu othandekayo siyazi ukuthi wena uyisidumbu esisidlayo wena uyizwi nezwi laba inyama lakha phakathi kwethu. Siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi njengoba sisakaza izwi ukuthi izinkozi zeqiniso zizolithola. Masingabi namahloni uma sima phambi kwabantu ababi abantu abanganaki abanenkolo noma ngabe kuyini. Njengoba uPaulu watshela uTimotheo asiqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso sola ukhuze futhi ngakho konke ukubekezela nokufundisa ngokuba kuya kuba khona isikhathi abangayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi ngokubatshwa kwezindlebe zabo futhi bayophendulelwa eqinisweni ezinganekwaneni. UNkulunkulu siphila kulolu suku ungivumele ngiphile isikhathi eside okwenele ukuba ngibone lokho kwenzeka njengoba lokho kubekwe khona lapha etsheni legumbi laleli tabernakele namhlanje leminyaka engamashumi amathathu nantathu edlule. UNkulunkulu busisa ngamunye phakathi lapha uma ebakhona oyedwa phakathi lapha Nkosi ongakakulungiseleli ukuhlangana nawe ukuthi nje abakwazi ukuvumelana nezwi lakho futhi abakazi bahlangane nawe ubuso nobuso ukuthi baze awukho nje ngesenzo sohlobo oluthize lokwamukelwa njengoba ubungenza isivumweni kholo noma ukuthize kodwa uhlangane noNkulunkulu ophilayo futhi uma bengakwenzile lokhu Nkosi kwangathi bangakwenza khona manje. Ngikholwa ukuthi usetuzane ngempela ngelihora angazi ukuthi bangobani angazi ngisho noma bakhona yini lapho kodwa nje ngizwa ngiholeleka ukuba ngikhuleke kuwe hayi ukuthi abantu bangizwe ngokuba lo kungaba ngumkhuba womzenzisi. UNkulunkulu ngaba angifuni ukuba ngumzenzisi kodwa ngiwukhuleka ngobuqotho enhlizweni yami Nkosi. Noma ngabe imuphi owesilisa noma imuphi owesifazane okhuluma kuye kulokhu kusa kwangathi ukuzithoba bangebe namahloni kodwa phansi le ekujuleni enhlizweni yabo bakwemukele manje beza kulokhu okuhlwa futhi babaphathizwe egameni likaJesu Kristu belandela lonke izwi uma bebaphathizwe ngokwehlukile noma bafafazwa bathelwa. Kumbula siyakhumbula Nkosi ukuthi wathi oyosusa izwi lodwa encwadini enezele izwi lodwa kulo isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. Noma ezama ezafaka igama lakhe encwadini ngeke usebenze masibe qotho futhi sizithobe. Manje basezandleni zakho Nkosi yenza ngabo njengoba ubona kufanele ngokuba bangabakho egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Manje sisakhothamise amakhanda ethu. Ngifuna nicabange kanzima ngempela manje. Ngiyaxolisa kuqala ngokuba late cishe ngemizuzu eyishumi nanhlanu. Manje sifuna ukuhamisha futhi nje cabanga enhliziyweni yakho. Manje ngabe ngihlangane ngempela yini noNkulunkulu na? Ucabange nje ngobuqotho ngempela manje isizathu. Ngeke kube izikhathi eziningi kakhulu mhlawumbe kuze kungaba isikhathi sokugcina manje ukuthi sizohlangana ngaphambi kokufika kwakhe. Kuyavalwa bangani wonke umbhalo ubukeka sengathi usuzogcwaliseka nje futhi kwenzeka kuwe nami leli kungaba yithuba lethu lokugcina singahle kuba
sesihambile ngaphambi kobusuku. Unamahloni ngami nangezi lami na ngiyamuzwa umsindisi wami. Manje ake ucabange nje usulele embhedeni wakho wokufa. Manje ngizwa ngaleyo nkathi singabe sesedlule kakhulu isikhathi, kodwa asikedluli khona manje. Ungahle unikele ngomhlatshelo manje, ungilandele manje enhlizweni yakho, phendula lokhu. Manje amakhanda ethu ekhotheme, asiphakamise izandla zethu nje futhi sithi, manje ilokho okwenzekayo khona manje uyasehlulela Nkosi, ungithola nginecala na khona ke ngithethelele. Ungahlulela ukuba ngibe yini kulokhu ukusa Nkosi na? Ivivinye Nkosi, ubone ukuthi ikhona yini into engahlanzekile kimi. Baba, siyakubonga kulokhu kusa ngazo zonke lezi zandla. Angibonanga noyedwa umuntu wabangasiphambisanga izandla zabo. Ngiyakubonga Nkosi, ngiyangethemba ukuthi awuzange nawe Nkosi. Akukho noyedwa abebengaziphakamisile izandla zabo, balungele ukwedlula ekwahlelweni. Sahlulele Nkosi, futhi uma bakhona okungalungile kithi sithethelele ngakho Baba. Siphe isihawu sakho ngokuba asifuni ukuhlangana nokwahlulela kwakho uma isihawu singekho. Ngakho isihawu sikhona manje, ngakho siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzosehlulela futhi usithethelele izono zethu ngokwezwi lakho nesithembiso sakho, futhi asiphilele wena zonke izinsuku zokuphila kwethu singenamahloni ngevangeli. Manje Baba, uma kuyintando yakho, siqala amasonto amathathu ngqo manje emihlangano, lungiselela izinhliziyo zethu ngawo Nkosi. Ngilungiselele uNkulunkulu, yimi engimi ngokujule kakhulu ekudingeni wena. Ngikhulekela ukuthi uzongihola futhi ungiqondise ezintweni engifanele ngizeze futhi ngizisho kwezinsuku ezizayo. Hlola futhi uqondise umfowethu Neville othandeka kakhulu. Leyo nceku yakho eyiqhawe Nkosi, kanti futhi nomfowethu Man, nabadikoni bebandla, nabaphatheli, nawo wonke umuntu obuthene lapho. Silungiselele Nkosi ukuze sikwazi ngendlela yobuKristu ngempela ukuletha izoni kuwe nokuletha amalunga ebandla ekwazini uNkulunkulu esimaziyo esihlangane naye isiqu sethu, makabe nguNkulunkulu wabo nabo. Manje Baba, lokhu ngeke sakwenza, ngeke sawathumela bangene, kodwa wena Moya Ongcwele hamba phezu kwabantu amalunga amasonto. Futhi njengesehlakalo esincane engaba naso nawe ngokunye ukusa, hamba ulandele indodana yami umlobokazi, uthathe phakathi kwabantu, phakathi kwamasonto, umdonsele ngaphandle lo mlobokazi. Makuthi mina emkhulekweni manje Nkosi, thumela uRebecca, ngizozama ukuba ngu-Eliyeza, ngisize ukuba ngibe yinceku ethembekile, futhi bangathi uNkulunkulu wasezulwini angathumela ingelosi yakhe phambi kwami, phambi kwethu, ukuthi sizoqoqela izinto ndawonye bese siqoka umlobokazi amkhethile. Sikucela egameni likaJesu, amen. Manje ngiyaxolisa kuba nginihlalise kuze kwedlule isikhathi kancane sekungamashumi amabili nanhlanu ngemumva bengifanele ngiphume lapha emizuzweni engamashumi amabili nanhlanu edlule. Kodwa manje niyalithanda lelo culo elidala hamba negama likaJesu. Alihle lelo na sengilicule lelo manje iminyaka engamashumi amathathu nantathu njengeculo lokuphuma umbhaphathizo wamanzi ngimi ezingweni zaseJordani ezinezivunguvungu futhi ngicabanga ukuthi leli lihle kakhulu nje lithathe noma uyaphi. Manje kumbulani inkonzo yakulowo ubusuku ligamenge lesikhombisa kulobusuku manje asicule ivese lilodwa nje niyabo. Ngabe bekhona ozayo ukuba abaphathizwe emva kwalenkonzo na? Uma kunjalo hambisani izandla zenu, umuntu ozobhaphathizwa babili kulungile abazobhaphathizwa masinya emva kwalenkonzo. Uma nonke nina abanye noma imuphi wenu ofuna ukubhaphathizwa, sizoba nezinkonzo zombhaphathizo kuzo zonke lezi zinkonzo. Into kuphela ofanele uyenze ngokuba ucele. Sikulungele ukukubhaphathiza, lowo ngumsebenzi wethu ukukubhaphathiza egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Kungumsebenzi wethu ukukwenza futhi izokujabulela ukukwenza noma nini. Wena ozokubhaphathizwa yanini ezindlwaneni nje masinya emva kwenkonzo futhi sizoqhubeka ngqo nombhaphathizo wamanzi. Noma ubani ofuna ukubalandela nizoba nesiqiniseko ukuthi silapho uma uphendukile esonweni sakho futhi sewemukele uJesu njengomsindisi wakho. Sekuyiminyaka ungumKristu futhi awukwazi ukubona ukukhanya nokukhanya kokukhululwa sekufikile manje. Owesifazane umlobokazi ofanele athathe igama uJesu wathi ngize egameni likababa wami futhi aningemukelanga, kodwa kuyoba khona ozangelakhe igama futhi niyakumamukela yena. Lelo yihlelo leli, noma yiphi indodana iza egameni likayise, ngiza egameni likababa wami, wena ndoda uza egameni likayihlo. Futhi lalingubani igama lakhe? Ubani igama likayise na? uJesu. Yena weza egameni likababa wami aningemukelanga. Manje umlobokazi wakhe uyoba negama lakhe kusoba.
Ngathatha owesifazane ogama lingubroy futhi uba nguBrenham. Uzela umlobokazi, qiniseka futhi ukhumbule lokho njengoba uza echibini.
Asikhothamise amakhanda ethu manje nomfowethu veli lapha akasiso isihambi kithi. Ungumfowethu oligugu elikhulu, ube nami emihlanganweni eminingi yena nomkakhe, kanti futhi manje ungumbhali walezi zintshumayelo nezinto ebayisimo sencwadi. Mfowethu veli, ungasikhipha ngomkhuleko. Sisakhothamisa amakhanda ethu.
My heart has longed to see you again ever since I left you.
My heart is among and it is in the letter you can laugh at.
I have prayed very much.
But it's very good
to get to come back.
And to come out of here to be trust to come.
And a few weeks ago I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting.
A paar weken geleden had ik bij een groot verwachting gehad en die weet dat ik zou komen en hier die vergadering kon houden.
But when I got the visa restricted.
Maar toen heb je die beperkte visa gekregen.
Waarom was dat een harde tijd?
Toen ik alle andere had aantal gehad.
I wanted to come so bad.
Ik was hier bij graag gekomen.
But I still believe.
Maar ik geloof voornaam.
That through God.
Door God.
I will minister again.
Ik zal weer gedien.
In the name of the Lord Jesus.
In de naam van onze Heer Jezus.
Among the people of Africa.
Tussen de volken van Afrika.
God has promised.
God heeft beloofd.
To give us the desire of our heart.
Om aan ons die begeerte van ons hart te geven.
And that's one of the desires of my heart.
En dit is een van de begeerten van mijn hart.
I can remember the great meetings here in Johannesburg.
Ik kan de grote diensten onthouden hier in Johannesburg.
I remember the boy with the short leg coming along again, normal.
Ik kan die serie onthouden met die been wat korter was en hoe dat met eens normaal geworden.
And the lady, that little girl, was healed from a back condition and her mother fainted and fell back in the car.
That was my last cousin.
Yo.
Die dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, nu dat haar moeder die vlug geworden is.
There's so many great things.
Dat zijn baie grote dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die diensten bijgewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die diensten bijgewoond is nu samen die Heere.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden sindsdien.
It won't be too long till my time to go up.
Het zal niet meer baie lang duren, zal mijn tijd ook komen op te gaan.
Then we will be together forever.
Dan zal ons staan weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message.
Ik voel alsof ik een nieuwe boodschap kan brengen.
But it is written in the scripture.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Even to Caesar the things that are Caesar's.
Dat is aan die keizer moet geven wat aan die keizer toekomt.
And to God the things that are God's.
En aan God moet geven wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Op de wacht om even een paar ogenblikken u te ontmoeten.
Shake your hands.
Voor uw handdruk te geven.
And have fellowship again together.
En samen met uw gemeenschap weer te hebben.
I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
Ik wens dat al mijn broers in Afrika vandaag hier gaan.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat de Heer voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat de Heer voor ons daar aan het kanibaten doen.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaat.
Until that day,
tot daar die dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heer zegen u.